kusanyiko navyo kupokea.
And so these are great men of God.
Kwa hawa ni watumishi wa Mungu.
I respect you guys.
Na waheshimu kabisa.
And you know, do you know how you know good pastors too?
Hivi unajua pia namna ya kutambua wachungaji wazuri.
Congregation like this.
Unaangalia kusanyiko kama hii.
You guys are great guys, man.
Anye watu ni watu bora kabisa.
You know, the only problem here is that they didn't teach me Swahili.
Shida moja tu hapa ni kwamba hawajanifundisha Kiswahili.
They're speaking English to me.
Wananiongelesha Kiingereza.
This is not preaching, right?
Hii sio mahubiri lakini.
But you know, I appreciate the fact that
lakini nakubali kweli kwamba
local language.
Kwamba mnaongea lugha zenu za hapa.
I love this about this nation.
Ninapenda hivi kwa habari ya taifa hili. Kwamba mnaongea Kiswahili.
I really do.
Ninapenda na wapenda kabisa.
Please appreciate your nation too.
Hebu mshukuruni Mungu ajili ya taifa letu.
Amen. The only problem is that Pastor Shemeji is a Man U fan and that's the
shida ya mchungaji Shemeji ni mshabiki wa Manchester United.
But I'm sure somebody has given you a prophecy about that. Right? Come on, appreciate yourselves one more time. Praise the Lord. Amen. All right, you have your seat now. Praise the Lord.
Let's go. Hallelujah.
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 What is the Lord doing, guys? Again, you want to sing again so that we can preach?
Mungu anafanya nini?
That's it. We'll start singing. It is raining again. So
msije kaanza kuimba tena mvua inanyesha.
Listen all of you.
Emlendeni kaketi.
Hallelujah.
Hallelujah.
All right now, you know what is the Lord doing?
Mungu anafanya nini?
In our nation.
Katika taifa hili.
He's building strong local churches.
Ni kujenga makanisa yaliyo imara.
Who believes that? Let me see your
hand. Nani anaamini hivyo?
Strong local churches.
Makanisa yaliyo imara.
You know, let me give you a background to this.
Ngoja ni wape utangulizi kwanza.
And when I start talking like this,
nilipoanza kuongea namna hii,
it means I'm feeling at home.
Ina maana najisikia niko nyumbani kabisa.
Amen. So, you know, you know,
unajua?
There are people,
kuna watu,
believers now,
waamini sasa,
who believe the church, the local assembly,
ambao wanaamini kusanyiko la mahali pamoja,
is a mere option.
Ni jambo tu la ziada, ni uchaguzi.
The only reason?
Sababu ni kwamba,
because sometimes,
kwa sababu kuna wakati,
we build our ministries,
tumejenga huduma zetu,
around a revival.
Kwenye maneno ya uamsho.
Let me explain what a revival is.
Wewe nikuambie uamsho ni nini?
If you forget something.
Kama ukisahau kitu.
You know, maybe just something.
Yaani kitu umekisahau.
You bring it back to your memory.
Alafu ukairudisha kwenye ufahamu wako.
I'm going to use an example.
Nitatumia mfano
of my secondary school.
Ya mimi nilipokuwa shule ya sekondari.
Now, I think I mentioned it the first day.
Nilisema siku ya kwanza.
There was a time something had to be brought back.
Kuna wakati kitu inabidi kirudishwe.
And it had to do with the way the boarding house
ambayo inahusiana na nyumba ilikuwa inaungua
was organized,
ambayo ilikuwa imepangwa.
So it was the way we used to eat in the dining room.
Ilikuwa ni namna tulikuwa tunaita kwenye meza ya chakula, chumba cha meza chakula.
So they had to now ask, initially you just have an eating table.
Wakati mwingine mwanzoni ilikuwa anakuwa na sehemu meza ya kulia chakula.
Classes in the secondary school.
Kulingana na umetoka kwenye mko hali gani kwenye shule.
That was not the tradition of the school.
Wakasema hiyo shule haikuwa inafanya hivyo, watu walikuwa watengu hivyo.
They said we should eat in the houses. You know, houses are groups in the school.
Anasema tulikuwa tunatakiwa tule kwenye nyumba kwa nyumba, kwenye vikundi.
They now brought that back.
Sasa wakairudisha hiyo.
But you know what now happened?
Sasa nini kilichotokea sasa?
Was that was now something we were now doing, ignoring other things.
Sasa tayari tulikuwa tumeanza kupotezea vitu vingine.
So most of the time,
kwa mara nyingi,
when an emphasis comes,
kukitokea na msisitizo,
we build everything on one single emphasis.
Tunajenga msisitizo kwenye, tunajenga kitu kwenye msisitizo mmoja.
That had been forgotten.
After that, how?
They were not focusing on the academic excellence.
Kumbuka kwamba walikuwa angalia kwenye ubora wa kitaaluma.
On the sports that was also known.
Wakaanza kusisitiza kwenye michezo.
But it is in human nature.
Lakini tabia ya watu binadamu
to be extreme on something.
Kuzidisha vitu.
We are all
a product of habits.
Sisi wote ni watu wenye mazoea na tabia.
The moment we like something,
wajua tukipenda kitu,
that's usually our major focus.
Tunaanza kuangalia hicho tunachokipenda peke yake.
But God did not make man like that.
Lakini Mungu hakumtengeneza mwanadamu afanye kazi hiyo.
He made us to be able to focus on different things.
Mungu ametengeneza tuweze kuviangalia vitu mbalimbali tofauti.
Worship of him.
Katika kumwabudu yeye.
So sometimes when you have that revival.
So wakati mwingine ukianza kwa na huo uamsho.
Of an emphasis.
Ya msitizo fulani.
It could play down on some other emphasis.
Inaweza kapotezea misisitizo mingine.
It is like the grace message.
Ni kama ujumbe wa neema ya Mungu.
The moment it began to sweep the air.
Tulipoanza kuanza kusikia kila mahali.
And the internet was aflame with it.
Na mtandao ukaanza kuchukua kwa kasi.
It appeared like any other thing you were going to preach.
Basi kaonekana kitu kingine utakachoenda kuhubiri.
If you don't say grace.
Kama usiposema neno neema.
And finish work of Christ.
Na kazi kamilifu ya Yesu Kristo.
You are not preaching the word of God.
Ujahubiri neno la Mungu.
That's the human nature.
Hiyo ni tabia ya binadamu.
Whatever emphasis,
msitizo wowote,
will not appear like all the truth.
Unakuja kama ndo ukweli yote.
Are you following what I'm saying?
Nanifuatilia?
But you see, a pastor,
lakini mchungaji,
cannot be a specialist.
Ataki kuwa mtu aliyebobea kwenye kitu fulani.
A pastor cannot have one single emphasis.
Mchungaji ataki kukomaa na kitu kimoja.
Now, I was trained as a lawyer.
Nifundishwa kama mwanasheria.
And when you are in the university,
nilipokuwa chuo,
they take you across all the courses.
Unapitisha kwenye kozi mbalimbali zote.
You know why?
Unajua kwa nini?
Because there are different issues that are legal.
Kwa sababu kuna mambo mengi ya kisheria kwenye ulimwengu.
If you have a favorite course.
Kwa hiyo ukiwa na kozi moja unaoipenda peke yake.
And you read that course alone.
Na ukasoma hiyo kozi peke yake.
And there are other courses you have not read.
Na kuna kozi zingine hujazisoma.
You will feel like a failure.
Utashindwa kama mshindwaji.
You will become a lawyer.
Hautakuwa mwanasheria.
Because you have to know all the different branches.
Kwa sababu unatakiwa kujua matawi yote ya sheria.
It's like a medical doctor.
Ni kama daktari.
Is like a medical doctor.
Ni kama daktari.
To be a medical doctor,
awe daktari wa
hospitali. You have to treat children.
Ambaye ajui kutibu watoto.
Women.
Wanawake.
Different areas.
Same mbalimbali, same tofauti tofauti.
You can't say, well, the one I want to know is just about children.
Yani kama ajui hapa, anajua tu juu ya watoto.
No one will graduate you.
Hakuna mtu ambaye atakufaulisha.
You have to know everything.
Unatakiwa ujue kila kitu, utahitimu
kwa kila kitu. You cannot be a specialist.
Mchungaji hataki kubobea kwenye kitu kimoja.
There's only one single emphasis.
Ambao unajua kitu kimoja tu.
In your congregation.
Kwenye kusanyiko lako.
That is not healthy.
Hiyo sio afya.
Everything must be brought to the table. Everything must be explained.
Kila kitu natakiwa kielezewe.
Why did I say that?
Kwa nini nimesema hivyo?
Sometimes.
Wakati mwingine.
When that revival happens.
Uamsho huo ukitokea.
We build everything on that revival.
Tunajenga kila kitu kuzunguka huo uamsho.
Everything.
Kila kitu.
Everything.
Kila kitu.
There was some time ago.
Kuna wakati iliyopita.
One particular church.
Kuna kanisa moja.
I know the pastor.
Namjua mchungaji.
You know, before they didn't embrace speaking in tongues.
Walikuwa hawakupokea kunena kwa lugha.
So they now embrace speaking in tongues.
Sasa wakaanza kupokea kunena kwa lugha.
You know what he said after?
Mmoja alichosema baadaye.
He said if you don't speak in tongues.
Anasema kama uneni kwa lugha,
you are not born again.
Hujaokoka.
Ewo.
Hatari.
You were not speaking in tongues before.
Wewe mwenyewe ulikuwa unaenda kwa lugha.
But you were born again.
Lakini tayari ulikuwa umeokoka.
You don't speak in tongues after.
Sasa umeenda kwa lugha baadaye.
You decided on your own.
Sasa umeamua mwenyewe kusema.
Whoever doesn't speak in tongues.
Kwamba yeyote ambaye anaenda kwa lugha
is not born again.
Hajaokoka. Imekuaje?
That is how we are.
Even if to leave you.
Anybody that does not preach this message.
Asema mtu yeyote asiyehubiri ujumbe huu
is not accepted of God.
Hajakubalika na Mungu. Wasema
That's how we are.
Ndivyo binadamu alivyo.
So there was a time.
Kuna wakati.
Now, so that's why as a pastor.
Ndio maana kama mchungaji,
no matter what is trending.
Hata kama kuna kitu ambacho kinavuma sasa hivi.
Focus should be on what the word of God says.
Angalia neno la Mungu.
Are you following what I'm saying?
Unanifuatilia?
It doesn't matter who is preaching what.
Usiangalie nani anahubiri nini.
So listen carefully.
Sasa sikiza kwa makini.
What Kenneth Hagin said.
Kenneth Hagin alikuwa
akisema, what is the Lord doing?
Bwana anafanya nini?
He's building strong local churches.
Anajenga makanisa yaliyo imara.
Do you know that when you go to the Bible?
Unajua ukienda kwenye Biblia?
You will see what he said.
Utaona alichokisema.
All the letters.
Nyaraka zote.
In the epistles.
Kwenye nyaraka
were
zote.
Were written to churches.
Ziliandikwa kwenye makanisa.
All the letters.
Nyaraka zote.
All the letters.
Nyaraka zote.
Including the book of Hebrews.
Mpaka kitabu cha Waebrania.
Hebrews 13:17.
Waebrania
13:18.
Mstari wa 17, mstari wa 18.
Shows you it's a local church.
Inaonyesha kwamba lile lilikuwa ni kanisa.
James 5:13.
Yakobo
1:14.
Na 14.
All the elders of the church.
Walikuwa chini ya kanisa.
First Peter and Second Peter.
Petro wa kwanza na Petro wa pili
was to a church.
Iliandikwa kwenye kanisa.
First John,
Yohana wa kwanza
was to a church.
Ni kwenye kanisa.
That's why he said to the fathers.
Ndio maana akasema na wazee.
The children.
Na wababa.
That is not a general letter.
Hiyo sio barua ya jumla.
He's writing to specific.
Aliandika kwa watu maalum.
Second John,
Yohana wa pili
was also to the elect lady.
Ilikuwa ni kwa ajili ya
who means a that's a pastor.
Ile kiongozi wa kanisa ambaye alikuwa ni mchungaji.
Third John,
Araka wa tatu wa Yohana
was to Gaius.
Ilikuwa ni kwa Gaio.
Elder in the church.
Gaio alikuwa ni mzee katika kanisa.
Jude,
Yuda
was to the scattered believers.
Ilikuwa ni waamini waliotawanyika
in different nations.
Katika mataifa mbalimbali.
Who are in local churches.
Ambao walikuwa kwenye makanisa mahali.
The book of Revelation.
Kitabu cha Ufunuo.
Was to seven churches.
Iliandikwa kwenye makanisa saba.
In Asia.
Katika aliyoko Asia.
I didn't talk about Romans.
Hapo tusijasema kuhusu Warumi, Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa pili,
Galatians,
wa Galatia,
Ephesians,
wa Efeso,
Philippians,
wa Filipi,
Colossians,
wa Kolosai,
Second Thessalonians.
Hata Wasalonika wa kwanza na pili.
Those are two churches already.
Yote yaliyoko kwenye makanisa.
Clear enough.
Iko wazi sasa.
Philemon was an elder.
Alikuwa ni kiongozi
in the church in Colossae.
Katika kanisa huko Colossae.
First Timothy,
Timotheo kwanza.
Second Timothy,
Timotheo wa pili.
Was to the pastor of the church.
Iliandikwa kwa mchungaji wa kanisa.
In Ephesus.
Iliyoko Efeso.
Titus.
Tito.
Was to Titus.
Tito.
Who was the pastor of the church in Crete.
Alikuwa ni mchungaji huko Crete.
So it's very clear.
Kwa hiyo wazi sasa.
That the emphasis of the New Testament letters.
Kizo wa Agano Jipya ni nyaraka zake.
Local churches.
Ni makanisa.
Look at the book of Acts.
Angalia Matendo ya Mitume.
From the very first chapter.
Kuanzia sura ya kwanza.
Verse 14 and 15.
Mstari wa 14 na 15.
They were one accord.
Walikuwa mahali pamoja.
A local church emerged.
Hilo ni kanisa tayari.
Chapter 2 verse 1.
Sura ya 2
to 4.
Mpaka 1.
Is a local church.
Ni kanisa na mahali.
And you see the church was prominent till chapter 28.
Unaona kabisa kanisa limeenea mpaka sura 28.
So God's emphasis,
kwa msisitizo wa Mungu,
is for you and I,
ni wewe na mimi,
to belong to a local church.
Kuwa kwenye kanisa la mahali.
Now let me now tell you something.
Sasa ngoja nikwambie kitu sasa.
What also happens,
kinachotokea pia,
is that when something is temporary,
kwamba kitu fulani kikuwa cha muda,
we now make it look like it must be permanent.
Tunataka kuifanya iwe cha kudumu.
Without looking at why we adopted it at all.
Atuangalie kwa nini tuliingiza wakati huo.
In Matthew 19.
Matayo 19.
Verse 3.
Mstari wa 3.
Someone came to Jesus.
Yes, wengine walikuja kwa Yesu.
A Pharisee.
Mafarisayo.
Please go there quickly.
Nenda hapo Matayo 19.
This is my preamble.
Hii ni utangulizi wangu.
It's not my real sermon.
Sio somo lenyewe.
Well, like I said, I'll just feel at home.
Lakini mimi najisikia niko nyumbani kabisa.
Matthew 19:3.
Matayo 19.
A Pharisee came to Jesus.
Mafarisayo alikamwendea Yesu.
And he asked him.
Akamwambia,
that can a man put away his wife for every reason?
Ni halali mtu kumwacha mke wake kwa kila sababu?
Jesus now responded to him.
Yesu alijibu.
Now when he said that,
aliposema hivyo,
he was reading a part of the Bible.
Alikuwa anasoma sehemu ya Biblia.
For divorce.
Ambayo inahusu talaka.
Jesus said, have you not read?
Yesu akamwambia hamkusoma.
That he which made them at the beginning.
Akamwambia yeye aliyowafanya tangu mwanzo.
Made them male and female.
Alitengeneza mume na mke.
That's Genesis 1:27.
Hiyo alikuwa ananukuu Mwanzo 1:27.
Shall a man leave his father and mother?
Akamwambia mtu atamwacha babake na mama yake.
His own wife.
Na atambatana na mkewe.
And the two shall be one flesh.
Na atakuwa mtu
mwili mmoja.
Hatakuwa wili tena bali mwili mmoja.
Genesis 2:24.
Hiyo ni Mwanzo 2:24.
So what therefore what God has joined together?
Asema yule Bwana
ameunganisha.
Mtu yote asitenganishe.
So Jesus responded by using Genesis.
Kwa Yesu alijibu kwa kutumia Mwanzo.
The man was reading from Deuteronomy 24.
Lakini mtu huyo alikuwa anasoma Kumbukumbu la Torati
24:5.
Mstari wa 4 na 5.
He now answered back.
Sasa akajibu sasa.
That's the Pharisee.
Huyo ni Farisayo.
Why then did Moses?
Sasa kwa nini Musa?
Command.
Aliamuru.
You should give a bill of divorcement.
Ya kwamba talaka itolewe.
To put her away.
Kumwacha mke.
So it appears that there's a contradiction.
Inaonekana kama vile kuna mchanganyiko
kwenye Biblia. Jesus is talking about Genesis.
Yesu anaongea kutokea Mwanzo.
He went to Deuteronomy.
Alafu yuko Kumbukumbu la Torati.
Now it's dishonest people that do that.
Sasa ni wahuni peke yake ndio wanafanya hivi.
Before Deuteronomy.
Kwa sababu kabla ya Kumbukumbu la Torati.
There's Exodus.
Kuna Kutoka.
Is there not Leviticus?
Kwani hakuna mambo ya Lawi pale?
And there's Numbers.
Kwani hakuna namba hesabu pale?
You jumped to chapter 5.
Umeenda mpaka sura ya 5.
You did not chapter 1 2 3.
Haujajua sura ya kwanza ya pili na ya tatu. Na 4.
And went to chapter 5.
Umeenda sura ya 5.
Jesus now answered him.
Yesu sasa akajibu.
He said Moses.
Anasema Musa,
because of the hardness of your
heart. Kwa sababu ugumu wa mioyo yenu.
Allowed you
aliwaruhusu
to put away your wives.
Kuacha wake zenu.
But at the beginning,
lakini tangu mwanzo,
it was not so.
Haikuwa hivyo.
Which means that there are certain things.
Ina maana kuna baadhi ya mambo
written in scripture.
Ameandikwa kwenye maandiko.
Inspired by God.
Tena Mungu amevuvia kwa roho yake.
But it is not his perfect will.
Lakini sio
is not his perfect will.
Kamili la Mungu.
So the fact that something
kwamba kitu kipo
is written. inspired by God
na Mungu amevuvia,
does not mean
haina maana
that you are going to do it.
Utaenda kufanya.
No.
Hapana.
Now look at an instance.
Sasa angalia mfano huu.
There was a time,
kulikuwa na wakati,
that Jacob,
Yakobo,
Genesis 28,
Mwanzo 28,
12 and 13,
12 na 13,
he had this vision.
Aliona maono.
Now when he had that vision,
alipoona hayo maono,
he saw a ladder come down from heaven.
Akaona ngazi kitoka mbinguni.
And so when he got out of that vision,
alipoamka kutoka maono hayo,
in that vision he saw angels of God.
Akaona malaika wa Bwana.
He saw the Lord.
Akamwona Bwana.
So when he got up from that vision,
alipoamka kwenye maono hayo,
in verse 19 and 20,
mstari wa 19 na 20,
he said this is a dreadful place.
Akasema hapa ni mahali
panatisha. The Lord was in this place.
Akasema Bwana yuko mahali hapa.
I did not know it.
Na sikujua.
You know what he did next?
Unajua kilichotokea baada hapo?
He called the place the house of God.
Akaita mahali pale nyumba ya Mungu.
Then he brought oil.
Akaleta mafuta.
God never told him to use the oil.
Mungu hakumwambia atumie mafuta.
The oil was something they use in his culture.
Mafuta ni mambo ambayo tayari walikuwa wanafanya kwenye utamaduni wao.
So he took oil.
Akachukua mafuta.
And said he anointed the place.
Akamwagia mafuta ile eneo.
He said this is a sacred place.
Akasema hapa ni mahali patakatifu.
He put oil there.
Akaweka mafuta pale.
Now did God ask him to do it?
Mungu alimwambia afanye? Hapana.
No.
Hapana.
He had known how to do it.
Alikuwa tayari anajua kufanya hivyo.
Before God appeared to him.
Kabla ya Mungu kumtokea.
Are you following what I'm saying?
Nanifuatilia?
But when God was going to talk about it,
lakini Mungu alipozungumza kuhusu hicho,
Genesis 31:13.
Mwanzo 31 mstari wa 13.
Look at it.
Angalia.
He said, I am the God of Bethel.
Mimi ni Mungu wa Betheli.
That you anointed.
Huko ulikotia mafuta.
Did you see it? I'm the God of Bethel that you anointed.
Asema Mungu wa Betheli ambapo pale mpaka mafuta.
But did you not notice that afterwards?
Sasa unajua baada ya hapo sasa?
When priests were called,
makuhani walivyoitwa,
they anointed them with oil.
Wakamwagiwa mafuta.
When prophets were also called,
manabii wakati wanaitwa,
Elisha was anointed with oil.
Elisha akamwagiwa mafuta, akapakwa mafuta na Elia.
The kings of Israel too.
Wafalme wa Israeli
were anointed with oil.
Wakapakwa mafuta.
Are you following what I'm saying?
Nafuatilia.
But was it God that initiated it?
Hivi ni Mungu ndiye alianzisha kumwaga paka mafuta?
No.
Hapana.
Did he permit it?
Aliruhusu.
Did he allow it?
Aliruhusu.
Now let me ask you a question.
Ngoja nikuulize swali.
What came first?
Nini kilichoanza kutokea?
The oil or the presence of God?
Ni mafuta au uwepo wa Mungu Bethel?
Was it the oil that brought the presence of God?
Yeah, ni mafuta ndio umeleta uwepo wa Mungu.
So the oil was just a human way of acknowledging God's presence.
Mafuta yalikuwa ni njia ya mtu tu kutambulisha uwepo wa Mungu, kutambua kwamba uwepo wa Mungu
kwa. Let me stretch it a little bit.
Ngoja niseme kwa zaidi.
If you go to the culture of your own country.
Ukienda kwenye utamaduni wa
nchi yako. I know my own very well.
Mimi najua utamaduni wa nchi yetu.
That issue, the thing about pouring something.
Kumwaga kitu.
When they believe a God has come to a place.
Wakiamini kwamba Mungu amekuja mahali.
They will pour something.
Yaani wakiamini kwamba Mungu amekuja mahali watamwaga kitu pale.
You don't want to raise your hand, so we say you are an idol worshiper. I don't even know what I'm talking about.
Nani anajua anachokisema?
When they are worshiping idols,
if
they
sanamu,
believe that an idol is in a place,
akijua kwamba sanamu iko hapa,
they can pour liquid.
Watamwaga vimiminika fulani.
Those who were doing it,
wale wanafanya hivyo,
did they get it from the Bible?
Wanapata kwenye Biblia?
No.
Abana.
It's just a human culture.
Ni utamaduni wa watu,
and human custom.
Ni desturi za watu.
Are you following what I'm saying?
Unanifuatilia? Tuko pamoja?
So God only permitted it.
Mungu ameruhusu tu.
The Spirit of God needs no oil.
Roho wa Bwana hahitaji kabisa mafuta.
In any place.
Ili atembee mahali.
You understand what I'm saying?
Unajua ninachokisema?
But human culture.
Lakini utamaduni wa watu.
And tradition.
Na desturi zao.
Was that use of oil.
Walikuwa wamezoea kutumia mafuta.
Now, so say, but why would God now permit it?
Sasa kwa nini Mungu ameruhusu matumizi ya mafuta?
Now pay attention.
Sasa tuangalie kwa makini hapa.
Do you know how long it takes pastor to teach you anything?
Unajua ni muda gani namchukua mchungaji kufundisha kitu?
It can take years.
Wakati mwingine ni miaka.
And years.
Na miaka.
And years.
Na miaka.
And that's how God too struggled.
Hivyo Mungu anapita hivyo njia hiyo hiyo pia. Naye anapambana hivyo hivyo kufundisha.
He will take his time.
Atachukua hata kuwa na haraka.
But you know gradually.
Lakini hatua kwa hatua.
Gradually.
Hatua kwa hatua.
Those things were progressing.
Mambo yataendelea kubadilika na kukua.
Until we got to the New Testament.
Mpaka unafika kwenye Agano Jipya.
It was now very clear.
Mpaka sasa ikawa wazi.
That those things are customs.
Na kwamba haya mambo yalikuwa ni tamaduni.
At the beginning.
Hapo mwanzo.
It was not so.
Lakini hapo mwanzo haikuwa hivyo.
At the beginning.
Hapo mwanzo.
It was not so.
Haikuwa hivyo.
Then why then did Moses instruct him?
Sasa kwa nini Musa sasa amewaruhusu?
Moses, because of the hardness of your heart.
Musa alifanywa kwa sababu ya mioyo yao.
Allowed you to use the oil.
Kwa akawaruhusu akawaruhusu mtumie mafuta.
At the beginning.
Lakini hakuwa mwanzo hapo mwanzo. Haikuwa ya mafuta.
So you will see human customs.
Kwa hiyo unaona tamaduni za watu.
In scripture.
Kwenye maandiko.
That you will find elsewhere.
Ambao utaviona sehemu zingine.
Other things practice elsewhere. It shows you it's temporary.
Inakuonyesha kwamba ni vya kitambo tu.
The Bible,
Biblia,
God,
Mungu,
adopted human customs.
Alichukua tamaduni za watu.
Look at the Hebrew language.
Angalia lugha ya Kiebrania.
God didn't create the Hebrew language.
Mungu ametengeneza lugha ya Kiebrania.
But human beings use the Hebrew language.
Lakini watu wanatumia lugha ya Kiebrania.
To write God's word.
Kuandika neno la Mungu.
But today,
lakini leo,
we speak in tongues.
Tunanena kwa lugha.
We speak in tongues.
Tunanena kwa lugha.
We speak in tongues.
Tunanena kwa lugha.
So, are you following what I'm saying here?
Unafuatilia ninachosema?
So, you see, there are things that God accommodated.
Kwa kuna vitu ambavyo Mungu anaviruhusu, anachukuliana navyo, anaviruhusu.
He permitted them.
Anaviruhusu.
But human culture.
Lakini utamaduni wa watu.
Human behavior.
Ni tabia za watu.
We make the temporary.
Tuwafanya vitu vya kitambo
permanent.
Kuwa vya kudumu kabisa.
We make the temporary.
Tuwafanya vitu vya kitambo
become permanent.
Kuwa vya kudumu.
Are you following what I'm saying here?
Tuko pamoja?
The temporary.
Vitu vya kitambo
becomes permanent.
Vitu vya muda mfupi na kuwa vya kudumu.
Look at the issue of building temples.
Angalia kwa mfano ujenzi wa mahekalu.
Now, you know the first temple that was constructed.
Unajua hekalu la kwanza lilojengwa?
In the Bible.
Kwenye Biblia.
The first one.
La kwanza kabisa.
The first temple you ever see.
Hekalu la kwanza utakaloona kwenye Biblia.
That was constructed.
Ambalo lilijengwa.
Was the Garden of Eden.
Ilikuwa ni kwenye ilikuwa ni bustani ya Eden.
And it was God that did it himself.
Lakini hilo hiyo alijenga Mungu.
Genesis 2, 8, 9 and 10.
Mwanzo 2, 1, 8 hadi 9. Mungu alijenga mwenyewe.
The second one that was constructed.
Lakini ya pili iliyojengwa.
Was Noah's ark.
Ni Noah ndiye alijenga.
People think it's a boat.
Ni safina ya Nuhu.
It's not a boat.
Watu wengine wanafikiri ile ni boat ni mashua ni boti.
The boat did not sail.
Lakini
boti did not sail anywhere.
Boti haikwenda mahali.
It just stayed in one place.
Ilisimama ikakaa mahali pamoja.
That's not a boat.
Hiyo sio boti.
That's a house.
Hiyo ni nyumba.
And when God gave the description to Noah.
Mungu alipompa maelekezo.
Genesis 6:14-16.
Kwenye Mwanzo 6 mstari wa
Genesis 6:14-16. He told him to build three floors.
Alimwambia ajenge ghorofa tatu.
To represent heaven.
Kumaanisha mbingu.
The earth.
Dunia.
And under the earth.
Na chini ya mbingu.
That was what he was building.
Na chini ya dunia. Hivyo ndio alichoambia.
Are you following what I'm saying?
Tuko pamoja mpaka hapo.
So he wasn't building a boat.
Alikuwa akijenga mashua.
Or a ship.
Au meli.
In fact, the word for that word ark.
Hata ile neno safina.
In the Hebrew.
Kwenye lugha ya Kiebrania.
Is the word teba.
Ni neno teba.
T-E-B-A-H.
Iyo T E
B A H.
B A H teba.
In the Hebrew teba.
Kwenye lugha ya Kiebrania.
Is used for a shrine.
Inatumika kwa ajili ya madhabahu.
Or a corpse. And, or a coffin.
Au jeneza.
Coffin. Jeneza. Casket for the dead.
Jeneza kwa ajili ya wafu.
Because anywhere they are burying the dead.
So kila mahali wanapokuwa
is a secret place.
Wanazika wafu ni mahali pa.
Also a shrine.
Patakatifu ni pahali pa ibada.
No one knew God asked him to build a shrine. No one knew
Mungu Nuhu alijua
that God wanted him to build a shrine.
Kwamba Mungu anataka ajenge mahali pa ibada.
Because if it's just a boat,
kama ingekuwa ni mashua tu,
God won't give him the description.
Mungu asingempa maelekezo ya namna
hiyo. How he will build it.
Ya namna kujenga boti.
Are you following what I'm saying?
Tuko pamoja mpaka hapo.
So Noah knew what a shrine was.
Nuhu alijua mahali pa madhabahu pa God, mahali pa ibada.
Because in his culture they were doing it.
Kwa sababu ilikuwa ni utamaduni wao tayari.
The third person who built something like that.
Mtu atatu alijenga kitu kama hicho.
Was Moses.
Alikuwa ni Musa.
Who built a tabernacle.
Ambaye alijenga hema.
Exodus 25.
Kutoka 25
through to Exodus 40
mpaka kutoka 40.
Are you following what I'm saying?
Unafuatilia?
In that story too, in that story,
katika habari hadithi,
God told him.
Mungu alimwambia.
Exodus 25 verse 40.
Kutoka 25 40.
To build.
Ajenge.
According to what he was shown.
Kulingana na mfano aliyoonyeshwa.
Why did God warn him?
Kwa nini Mungu ali?
Why did he warn him? Why did God warn him?
Kwa nini Mungu alimtahadharisha?
Because already in Egypt.
Kwa sababu tayari kule Misri,
They were building tabernacles.
Walikuwa wanajenga mahema
and temples.
Na mahekalu.
So Moses knew what the tabernacle was.
Kwa Musa tayari alikuwa anajua hekalu.
And what the temple was.
Na hema ikoje.
Are you following what I'm saying?
Tuko pamoja hapa.
But God had to tell him.
Lakini Mungu ilibidi amwambie.
Build this one like this.
Jenga hii iwe hivi.
It must be different from the ones you are seeing around.
Itofautiane na kile ambacho umekuwa
mkiona. Are you following what I'm saying here?
Tuko pamoja hapa.
You notice that when in Exodus 32.
Unaona kama kwenye Kutoka 32.
When the Moses had gone to the mountain and
Musa alikuwa ameenda mlimani.
Didn't see him.
Akumuona.
They decided to build a calf.
Walijenga ndama. Walimtengeneza ndama.
And called those calf the gods.
Wakamuita yule ndama Mungu.
That means they knew how to build things like
that. Ina maana walikuwa wanajua kutengeneza vitu kama hivyo.
Masanamu
kama hayo. Unanifuatilia?
So they knew what a tabernacle was.
Wao wanajua hema.
They knew what a temple was.
Hema na hekalu ikoje.
So God was adopting their own culture.
Kwa Mungu alikuwa anachukua kwenye tamaduni zilizokuwepo za kwao.
At the beginning.
Lakini hapo mwanzo.
It was not so.
Haikuwa hivyo.
God built his own temple himself.
Mungu alijenga hekalu lake mwenyewe.
Are you following what I'm saying?
Tunifuatilia?
Now, do you know human beings?
Unajua watu binadamu.
Will now take the temporary.
Watachukua kile cha kitambo
and make it the permanent one.
Na kuifanya ya kudumu.
Hope you are learning from what I'm
saying. Unajifunza kitu hapa.
When Solomon
Sulemani
was also going to build
alipokuwa anaenda kujenga
a temple
hekalu
between 1 Kings 6.
Katika mwanzo ofalme
1 Kings 6.
Ofalme wa kwanza 6.
To 1 Kings 8.
Mpaka ofalme wa kwanza 7.
In 27.
Mstari wa 27.
He said in 1 Kings 8, 27.
Kwenye sura ya 8 mstari wa 27.
He said, look, heaven of heavens cannot
akasema,
contain you.
Mbingu na za mbingu haziwezi kukutosha.
So he acknowledged that, look, I can't build for you.
Alijua kwamba hawezi kumjengea Mungu
mahali. But let
mahali.
Us just have a place.
Lakini ngoja tu tujenge mahali.
Where we can acknowledge.
Ambao tutatambua.
And we can worship you.
Ambao tunaweza tukakuabudu.
Whilst you are building the whole earth as your own temple.
Wakati wewe unajenga ulimwengu wote.
Let's start
kwa
from hekalu, this place.
Hekalu lako. Lakini
so Solomon said
hapa,
that.
Pawe, tuanze
when
hapa.
He was building the temple.
Kwa Sulemani alikuwa anajua. Wakati anajenga hekalu.
So you see the temporary.
Kwa unaona ni cha kitambo.
There is the permanent.
Kuna cha kudumu.
What is the permanent?
Kipi ni cha kudumu?
The earth is God's temple.
Dunia ndio hekalu la Mungu.
Everywhere is his temple.
Kila mahali ni hekalu la Mungu.
Where you read Genesis chapter 1.
Ukisoma mwanzo moja.
Verse 1.
Mstari wa kwanza.
Genesis 2 verse 1 to 4.
Na sura ya pili mwanzo mstari wa kwanza hadi wa 4.
Now let me go further a bit.
Ngoja niende mbali kidogo.
How many of you have been to a shrine before?
Nani amewahi kwenda mahali pa kuabudia pia waganga hivi?
Thank you for being honest.
Kwenye matambiko hivi?
Some people don't want to raise their hand. I've been to a shrine.
Wengine hawataki kunyanyua mikono. Mimi mwenyewe pia nimeenda sehemu za matambiko kama
hapo. What did I go to do there?
Sasa kwani nilienda kule?
Kama evangelism.
Mimi sasa nenda kufanya injilisti.
It can be sightseeing.
Yeye kwa nimeenda kushangaa tu kuangalia utalii.
Okay, let's do that. How many of you watch films that have shrine?
Nani ameangalia filamu zenye matambiko ndani?
Brethren,
wapendwa.
You notice that when they build a shrine,
umegundua kwamba wakijenga hizo sehemu za ibada ya matambiko,
image of the god.
Wanaweka na sanamu ya Mungu.
That people will relate with.
Ambao watu watakuwa wanamtazama na kusimama naye.
Are you following what I'm saying?
Yeah.
They know that that image is not the God.
Wanajua kabisa ile ile sanamu sio Mungu.
That image is meant to represent that God.
Lakini anajua ile sanamu inamfanana inatumia kusimama na badala ya Mungu kuwakilisha. Ukisoma mwanzo sasa.
And you see, let us make man in our image.
Anaposema natumfanye mtu kwa sura na mfano wetu.
Genesis 1:26.
Mwanzo 1:26.
And 27.
Na 27.
You should know that that is a temple.
Unajua ile ni hekalu.
And who is the image in the temple?
Nani ambaye ni sura alisi?
Man is that image.
Mwanadamu ndo sura na mfano.
That is why he warned them not to make any image.
Ndo maana akaambia msitengeneze sanamu aina yoyote.
In Exodus 20 verse 1 to 4.
Kwenye Kutoka 20 mstari wa kwanza.
Do you know why he warned them not to make any image?
Unajua kwa nini wasitengeneze sanamu? Kwa sababu tayari wewe ni sura na mfano wa Mungu. Usitengeneze nyingine, wewe ni sura na mfano wa Mungu.
The earth is God's temple.
Dunia ni hekalu la Mungu.
Man is his image.
Mwanadamu ndo sura na mfano wa Mungu kama sanamu.
Man is his representation.
Lakini mwanadamu ndo kiwakilishi.
Are you following what I'm saying here? That's why he warned them not to make any graven image.
Ndio maana asema wasitengeneze sanamu yoyote ya kufananisha.
Because he has already done that image.
Kwa sababu Mungu ameshafanya hiyo tayari.
So you can say man is God's idol.
Kwa mwanadamu ndio sanamu ya Mungu.
The earth is his temple.
Dunia ndo hekalu lake.
Man is his idol.
Mwanadamu ndo sanamu ya Mungu, mfano wa Mungu.
Hallelujah.
Sanamu lake.
That's why when they build the tabernacle.
Ndo maana walipojenga hekalu.
And the temple.
Na hema na hekalu.
They built everything.
Walijenga kila kitu.
But when they got to the holiest of all.
Lakini wakiingia patakatifu patakatifu.
Nothing.
Hakuna kitu.
Nothing.
Hakuna kitu.
Because you cannot make an image.
Kwa sababu uruhusi kule ndani kutengeneza mfano wa sura.
That image.
Kwa sababu hiyo sura.
Is the priest who is going there. Niyo
kalu anayeingia, niyo kuhani anayeingia ndani.
That's the image already.
Hiyo sura ya Mungu.
So idol worship.
Kwa ibada ya sanamu
is really a sin.
Ni dhambi kweli kweli. Hakika ni dhambi.
So, sorry I'm saying it like that.
Samahani nasema namna
hiyo. Really a sin.
Ni dhambi kabisa.
That means you are coming short of the glory of God.
Na maana unapunguza utukufu wa Mungu.
The glory of God is that you are that image.
Kwa sababu wewe ndio huo sura ya mfano wa Mungu.
So when you take something else as that image,
kwa hiyo kichukua kitu kingine kama ndio sura mfano wa Mungu.
You come short of the glory of God that you have been given.
Umepungukiwa utukufu wa Mungu kwa sababu wewe ndio sura yenyewe.
Hallelujah. Are you following this?
Yeah.
So, what is the temple of God?
Hekalu la Mungu ni nini sasa?
Huh? The whole earth is
dunia
the temple
nzima
of God. Are you following?
Nafuatilia, ni hekalu la Mungu.
So, which nzima means, pay good attention.
Sikiliza kwa makini.
Every time anyone was building anything,
kwa kila mara, kila mtu anapojenga, anajenga kitu.
Whether it is Noah,
awe Nuhu,
whether it is Moses,
awe Musa,
whether it is Solomon,
Aplemani.
Was it meant to be permanent?
Itakiwa iwe ya kudumu.
It's meant to be temporary.
Inatakiwa iwe ya kitambo tu.
But human beings.
Lakini binadamu sasa.
We'll just create a habit. When we are used to something.
Watu wakizoea vitu.
We don't know what is the original plan of God.
Mpaka wanasahau kwani chenyewe hasa cha mpango hasa wa Mungu.
Are you following what I'm saying?
Unafuatilia?
Are you following what I'm saying here? Let me tell you another one. Now, when Moses was building the tabernacle,
Musa alipokuwa anajenga hekalu,
was that and then eventually the presence of God entered the tabernacle?
Je, kweli uwepo wa Mungu uliingia kwenye hekalu?
Exodus 40 verse 35.
Kutoka 25 mstari 40.
Just putting those texts down. I've not started preaching.
Andika yomi started. Tumeanza kuhubiri.
We are just having a gist.
Hapo sasa hivi tunachat kidogo tu, tunaongea. Tunapeana mpasho kidogo.
Are you okay?
Uko sawa na hiyo?
No. Was God already in their midst?
Je, Mungu tayari alikuwa katikati yao?
Before they built the tabernacle.
Kabla hajajenga
hema. In their midst.
Mungu alikuwa kati yao tayari.
Was he in their midst already?
Alikuwa kati yao tayari.
Was in their midst. The pillar of fire.
Kwa hiyo alikuwa angalia nguzo ya moto.
They walked through the Red Sea together.
Mawingu.
So why did they now build the tabernacle?
Sasa kwa nini wamejenga hema wakati yuko pamoja nao?
Are you following what I'm saying?
Unafuatilia?
It means that the tabernacle is not actually to say God will dwell here and no other place.
Ina maana haifai kusema Mungu anakaa katika hekalu hili na hayupo sehemu
nyingine. Because he was already dwelling in that place.
Tayari alikuwa kati yao.
So when they were building the tabernacle,
kwa wakati wanajenga hekalu,
it was to educate them.
Wakati anajenga hema ilikuwa ni
kuwafundisha,
ni kama kifundishio.
To educate them.
Kifundishio.
Is not meant for God to dwell.
Haikumaanisha eti Mungu atakaa
kule. The whole earth is his dwelling
dunia
place.
Dunia yote ndo mahali ambapo
Mungu anakaa. The whole earth is his dwelling place.
Mahali dunia yote ndo
nyumba ya Mungu. Let me tell you another one.
Wewe nikwambie kingine.
When he called them out of Egypt.
Alipoita kutoka Misri.
Exodus 19 verse 5 and 6.
Kutoka 19:5-6.
God told them.
Mungu akawaambia.
He said, "You will be unto me."
Anasema mtakuwa kwangu.
A peculiar nation. A holy nation.
Taifa takatifu.
You will be priests and kings to me.
Mtakuwa makuhani na wafalme kwangu.
So he gave that offer to the whole nation.
Kwa aliwapa taifa zima
wao hivyo. They will all be his priests.
Kwa wote watakuwa ni makuhani
and his kings.
Na wafalme.
But you know what they said?
Lakini unajua kilichotokea?
But Exodus 20.
Kutoka 20 sasa.
They now told Moses.
Wakamwambia Musa.
They said, "We don't want to hear from God.
Hatutaki kusikia kutoka kwa Mungu.
You go and hear from him.
Wewe nenda kamsikilize.
And tell us what he has said.
Alafu tuambie amesemaje.
You go and hear from him.
Wewe nenda kaongea.
And tell us what he has said.
Tuambie amesemaje.
So that means we don't want to be the priest.
Manake sisi hatutaki kuwa makuhani.
Are you following what I'm saying?
Tuko pamoja hapo.
So Moses,
Musa,
well, he chose
sawa.
He chose priests.
Akachagua makuhani
by the leading of God.
Kwa maongozi ya Mungu kabisa.
Who did he choose?
Nani aliyochagua?
His own tribe.
Akachagua kabila lake.
If it is you, who would you choose?
Wewe ungekuwa wewe ungechagua nani?
He chose Levi.
Akachagua Walawi, akachagua Walawi.
And his brother Aaron.
Na kaka yake.
His own brother.
Haruni.
Was the high priest.
Akakuwa ni mkuu.
And the one that doesn't want to be priest now. Moses, because of the hardness of their hearts.
Musa ni kwa sababu ya mioyo yao.
They chose priests for them.
Wakachagua makuhani.
At the beginning.
Lakini mwanzo.
Who was meant to be the priest?
Nani alitakiwa kuwa makuhani?
Everyone. Are you following what I'm saying? In Numbers 11,
kwenye Hesabu 12,
when Moses chose 70 people,
Hesabu 11,
Numbers 11, 16,
Hesabu 11,
so about verse 25,
mpaka mstari 25,
when he chose 70 elders,
alipochagua wazee sabini,
and God put the spirit upon all of them,
ili aweke roho juu yao wote.
Now, Joshua now went to him.
That's a Joshua kaenda kwake.
And said there were two out of the 70.
Akamwambia kuna wawili ambao hawako kwenye hema.
That they were not in the tabernacle.
Kwenye kambi. Hawako kwenye
hema. But they were also prophesying.
Now wanatabiri kule.
Then he said stop them.
Akamwambia hebu kazuie wale wengine wanaotabiri
nje ya hema. Moses said, do you know what the plan of God is?
And Musa akamwambia hivi unajua mpango wa Mungu?
He says he wants to put his spirit upon everybody.
Anataka aweke roho wake juu ya kila mtu.
All his people will be prophets.
Watu wote wa Mungu wawe ni manabii.
Are you following what I'm saying?
Unafuatilia hilo?
That is, we must see the temporary.
Lazima tujifunze kuona cha kitambo
kidogo. Our plan of God.
Dhidi ya mpango wa Mungu halisi.
There is a temporary thing.
Kuna kitu cha kitambo, cha muda mfupi.
Because of the hardness of heart.
Kwa sababu ya mioyo ya watu ikiwa
mgumu. Because God is gradually taking men.
Kwa sababu Mungu hatua kwa hatua.
Through his revelation.
Anawapeleka watu kwenye ufunuo halisi.
Some things he will adopt.
Kwa kuna vitu tunavipokea.
He will drop later.
Ambao tutatakiwa kudondosha baadaye.
Who has taught children before?
Nani amewahi kufundisha watoto?
Have you taught children before?
Mimi kufundisha watoto, eh?
There are some things you will say in, do you use primary school here?
There's
some things you will use in primary school.
Kuna mambo utafanya shule ya msingi.
By the time you get to secondary school,
ukifika secondary,
you will drop it.
Unavidondosha.
Imagine if somebody now,
fikiria mtu sasa,
who is it? Do you use senior secondary school here?
Yes, yes.
High school.
Yes.
You are in high school.
Uko kwenye
high school.
Uko kwenye secondary ya juu.
Secondary school, senior secondary school. Yeah.
High school
then, you are coming for your mathematics class.
Unaenda kwenye darasa lako la hesabu.
Mathematics class.
Darasa la hisabati.
Then you now bring you know this
unaleta sasa
this bottle covers.
Unaleta hivi visoda.
Visoda. Bottle covers to count one.
Visibo vya soda.
So somebody now comes to the math class.
Anakuja darasa la hesabu na
visibo. Or further mathematics class.
Na visibo vya darasa la hisabati.
Senior secondary school.
Anakuja secondary hapo.
Then the lecturer says
Ava asemaje?
And it says 2 times 2. 2
mbili mara mbili
times 2. And he now brings out the table.
Ava anatoa vile.
I mean the bottle covers.
Visible.
And 1 2 is
1. Aka mbili moja mbili. Ah. Moja mbili moja mbili.
He said, what's happening here?
Ninga ndio kwenye darasa hili.
He said, but that's how I was taught in nursery 1.
Hapo nimefundishwa nilipokuwa chekechea.
They will find a doctor for you.
Watakutafutia daktari. Utakuwa na shida.
Because that's a temporary way.
Kwa sababu hiyo ilikuwa ni njia ambayo sio ya kudumu.
You should have outgrown that by now.
Lakini sasa umekuwa kupita
huko. Are you following what I'm saying?
Unafuatilia?
So God was taking Israel through his revelation.
Kwa Mungu alikuwa anawapilisha Israeli kwenye ufunuo wake.
There are certain things that were temporary.
Kuna mambo ambayo yalikuwa ni ya kitambo.
There are certain things that you will drop along the way.
Kuna vitu ambavyo utaviacha njiani.
Are you learning something here?
Unajifunza kitu hapa?
So that's why Jesus said at the beginning.
Ndio maana Yesu akasema hapo mwanzo.
It was not so.
Haikuwa hivyo.
So there are certain things that are temporary.
Kuna vitu ambavyo ni vya kitambo tu.
That's why I spoke about revivals.
Ndio maana nimezungumza juu ya neno uamsho.
Now, in the 1970s.
Mpaka miaka 1900s.
There was the move of God.
Kulikuwa na mtembeo wa nguvu za Mungu.
Because many people in the church world.
Sababu watu wengi katika dunia wakati huo katika kanisa
no longer spoke about the power of God.
Walikuwa wazungumzi na habari za nguvu za Mungu.
Gifts of the Holy Ghost.
Karama za Roho.
So most denominations.
Well, madhehebu mengi sasa.
Or many denominations.
Madhehebu mengi sasa.
They preached that the gifts of the Spirit was already past.
Walihubiri kwamba karama za Roho zimepitwa na wakati.
In fact, in those days.
Wakati huo sasa.
If you spoke in tongues.
Ukinena kwa lugha.
They won't just, no, if your cousin speaks in tongues, If your cousin or your brother speaks in tongues, he doesn't belong to your church, but he speaks in tongues, they will excommunicate you from your own church. It was that bad. If you say you got healed by the power of God, they will cast you out of the congregation. They will say healing has passed. In many denominations, it was that bad. So what did God do? By history, he raised people to be doing special meetings, not necessarily pastors.
So the
move of the Spirit of God, people now got healed. I mean, you cannot deny the experience. There was not the power of God. Then afterwards, we now had the gifts of the Holy Ghost, the move of the Spirit. But they were special meetings, tent meetings. A man
will
organize a meeting.
And
people from different churches will come. And they will come and see the move of God. But let me ask you a question. In the epistles, in the book of Acts, was it like that? No.
Apana.
No.
Apana.
So, by the 1960s into
70s,
because now people were getting the move of the Spirit,
but
there was no order, no structure. So God now emphasized the local church, which is the word of God. So the local churches now started. Belong to a local church,
have a
pastor, you know, go to services. Before then, you see a believer, you attend 5 different meetings on a Sunday. He's looking for move of the Spirit. He will fall in this one. He will run in this one. He will rejoice in this one. He will prophesy in this one. And in the other one, nothing.
Na, so, kitu.
You have 5 things.
Na mambo matano.
But that's not how you grow.
Lakini hiyo so namna wewe kukua.
At the beginning,
hapo mwanzo,
it was not so.
Haikuwa hivyo.
Are you following what I'm saying?
Tuko pamoja baga hapo.
So there was not the emphasis of local church.
Ukaja msizo wa kanisa la mahali.
But as the custom is,
alafu kama ilivyo kawaida sasa,
human beings can abuse things.
Wanadamu wataanza kuharibu
vitu. So we started having pastors,
wakaanza kuwa na wachungaji,
manipulate people,
ambao sasa wanawatumia vibaya watu,
dominate their lives,
wanatawala maisha yao.
Human beings are like that.
Binadamu wako hivyo.
We are all vulnerable to excesses. We all can be excessive.
Yani sisi tunaweza kuzidisha mambo.
Every one of us.
Kila mmoja wetu aliyeko hapa.
Do you understand?
Unaelewa?
So they started telling people the kind of clothes to wear.
Unaweza kuambia watu aina nguo za kuvaa.
Asking your pastor.
Anaenda kumweleza mchungaji.
Can I eat food today?
Ili nile chakula leo mchungaji. Naona.
Don't eat yet.
Usile sasa.
You know, it was that bad. It was that bad that there were some churches
that
they will tell you when to have sex with your wife. It was that bad. I didn't say when to have sex. I said with your wife. Amen.
Amen.
So it was that bad. So there is a lot of man-made doctrine. So what now happened? God now had to use that same method. We now had traveling ministers who hold meetings and conferences, and they will bring back some things that are being led by the Spirit of God. Using your faith yourself, walking in the Spirit.
So
we now had people that were not pastors,
but
just teachers. Maybe call them apostles. Our general term, apostles.
Apostles.
So they will be holding meetings. And then you have crusades. So again, in the 1980s, in the 1990s, we
are
now used to ministers
who
will have one truth they are preaching.
This
one can be faith.
That
one will be Holy Ghost. This one will be grace. Another one will be mercy. This one compassion. This one evangelism. So we are back to that era. So one single person will now be going around different programs. Are you following me? But at the beginning, it was not so. Who's following what I'm saying here? What is the Lord doing?
Bwana anafanya nini?
Is building strong local churches.
Anajenga makanisa yaliyo imara.
Flow with the Spirit.
Wanaofundishwa kutembea
wa Roho. I'm saying here.
Tuko pamoja.
Was that what was happening in the book of Acts?
Even did you go natembea kwenye matendo ya mitume? Yanatokea matendo ya mitume.
And the epistles.
Na kwenye nyaraka.
Now let me say it again.
Sasa fanya nikwambie tena.
Usually,
mara nyingi,
you every revival,
kila uamsho,
every revival,
kila uamsho,
has a single truth it emphasizes.
Kuna kuwa na kweli moja inasisitiza.
But revival cannot sustain Christians.
Lakini uamsho hawezi ku
it can't sustain believers.
Hawezi kuimarisha.
Thank God for revivals.
Asante Mungu ile uamsho.
Thank God for the move of God.
Asante kwa sababu ya mtembeo wa Roho.
God's plan is the local church.
Mpango wa Mungu ni kanisa la mahali.
God's plan is the local church.
Mpango wa Mungu ni kanisa la mahali.
God's plan is the local church.
Mpango wa Mungu ni kanisa la mahali.
Are you following what I'm saying here?
Tuko pamoja hapa.
So we now got used to people on TV.
Sasa tukaanza kuwa na watu kwenye television.
You will now be watching different preachers.
Ambao wanaangalia wahubiri mbalimbali.
8 o'clock to 8:30.
Yaani saa 2 mpaka saa 3.
Pastor Revelator.
Mchungaji mwa mafunuo
8:30 to 9
nusu mpaka saa 3
prophetic hour,
yani ni saa ya unabii
9 to 9:30
saa 3 mpaka saa
insight into the future,
kuona mambo ya jayo,
preachers
wahubiri tofauti
9:30 to 10
saa 3 na
fire for revival.
Sasa saa ya uamsho,
just you alone, you are just watching
different. Wewe mwenyewe umeangalia watu tofauti.
And if you are careful enough,
na usipokuwa makini,
many times
wakati
they contradict one another,
watavurugana wenyewe kwenye mazungumzo yao.
So your Christian life will be like this.
Maisha yako yatakuwa hivi, juu chini, juu chini, juu chini,
to and fro.
Unayumbishwa.
But at the beginning,
lakini mwanzoni haikuwa hivyo.
At the beginning,
haikuwa hivyo.
Are you following what I'm saying here?
Unafuatilia tuko pamoja.
So the emphasis of the local church,
msisitizo kanisa la mahali,
is not a revival.
Sio uamsho huo.
That is God's word.
Hilo ni neno la Mungu.
That is how God wants believers to grow.
Hiyo ndo namna Mungu anataka waamini wajenge na
kukua. Are you following what I'm saying?
Unafuatilia hapa.
Now let me talk about a recent event.
Sasa ngoja tuje kwenye kitu kilitokea karibuni.
COVID-19.
Corona.
COVID-19.
COVID-19.
You know, I mean, it happened everywhere.
Ilitokea kila mahali.
All of us started now knowing what is in our houses.
Sasa tukaanza kujua vitu vyako kwenye nyumba zetu.
Things we never noticed before.
Vitu ambavyo hatujawahi kuvijua kwenye nyumba zetu.
We couldn't go outside.
Hatuwezi kutoka nje.
No, so this place is green.
Sasa hapa hii nyumba yangu hapa ni kijani.
So this cup is like this.
Hapa kikombe kina shida gani?
You are now studying how your house was like.
Umeanza kujua nyumba yako.
Because now you were made to sit in one place.
Kwa sababu unatakiwa usitoke nje.
For a month.
Mnakaa ndani mwaka miezi. Mwezi wa kwanza,
so
mwezi wa pili. Mwezi wa pili.
Did you have your nation too?
Itokea kwenye taifa hili pia.
We couldn't go to churches.
Hatukuweza kwenda makanisani.
We couldn't attend physical assembly.
Hamwezi kutana na watu.
Itokea
hapa pia.
Now, good enough. We had the internet.
Sasa tukawa na mtandao sasa.
So we had the internet.
Tukawa na mtandao sasa.
So because of coming together.
Kwa sababu ya kuja pamoja.
So because of fellowship.
Kwa sababu ya ibada.
We now started doing online services.
Tukaanza sasa ibada ya mtandaoni.
Online services.
Ibada ya mtandaoni.
But at the beginning.
Ibada kwa njia ya mtandao. Lakini mwanzoni.
At the beginning.
Haikuwa hivyo.
At the beginning.
Lakini hapo mwanzoni.
Church is a physical gathering.
Kanisa ni kusanyiko la mahali pamoja.
Church is a physical gathering.
Kanisa ni kusanyiko la mahali pamoja.
Because we were stopped from gathering physically.
Kwa tukaanza.
Because we were stopped from gathering physically.
Kwa sababu tusimamishwa kwa muda kuja kwenye makusanyiko ya pamoja. Tukaanza.
We have to now do things online.
Tukaanza kufanya vitu mtandaoni.
Who knows what I'm talking about here?
Nani anaelewa anachosema hapa?
The ones that I laugh at the most.
Mambo mengine ambayo niliacheka sana.
No, I'm not making fun of them.
Sio kwamba nawachora.
Is the Catholic Church.
Nikanisa Katoliki.
You know they say that you must physically come and take the
communion. Unajua lazima uje uchukue
sacrament.
Uje sacrament uchukue mkononi.
So they now had to find a way.
Sasa wakaanza kutafuta namna.
Some people can do it by themselves.
Ili watu waanze kufanya wenyewe sasa.
In their houses.
Nyumbani kwao.
On the internet.
Kwenye mtandao.
I said God don't catch you.
Akasema Mungu analiuka na angalia hapo.
So everything you built on that from physically it was destroyed.
Kwa vitu ambavyo umejenga kama
ni akaanza ku I love you guys. But that's
Napenda Katoliki kabisa.
So you see people now got used to staying in the house.
Watu wakaanza kuzoea kukaa nyumbani.
And saying they are in church. And saying they are in
na
church.
Na wakaa nyumbani wakasema wako kanisani nyumbani.
Don't forget.
Usahau.
It was a temporary thing.
Ilikuwa ni kitu cha kitambo.
But have you noticed?
Lakini umegundua kitu?
That yet again.
Baada ya hapo tena.
We have made the temporary look permanent.
Tumeifanya cha kitambo kuwa cha kudumu.
Rather than dismiss the online church motive.
Badala ya kuondoa makusanyiko ya mtandao,
we have now fully adopted it.
Sasa tumeichukua vizuri.
Somebody said something that interested me. Somebody said something that interested me.
Kuna mtu mmoja alisema kitu kilichonishangaza kidogo.
I want to teach you digital discipleship.
Akaniambia nataka nikufundishe namna ya kufanya wanafunzi mtandaoni. Kidigi kwa njia ya digitali.
I felt like saying Allah Akbar.
Kidogo nisema Allah Akbar.
Digital discipleship.
Wanafunzi wa kidigitali.
How many of you know what it takes to follow somebody up?
Nani anajua unahitaji gharama gani kumfuatilia mtu mmoja? Kumfuatilia.
What it takes to make people pray in a prayer meeting?
Hivi unahitaji kufanya nini?
Including yourself.
Gharama gani ya kumfanya mtu aombe kwenye kusanyiko pamoja na wewe?
Now doing WhatsApp prayer meeting.
Sasa unaanza kufanya maombi kwa njia ya WhatsApp.
Yes.
Anaanza kunena hapo.
If you are a wise person.
Na kama ni mtu mwenye hekima.
You set your alarm.
Unaweka alarm.
You will start the prayer with them.
Unaanza maombi pamoja
nao. Since you know it's a 3-hour prayer meeting.
Kwa sababu unajua ni masaa 3.
You set an alarm.
Unaweka alarm pale.
For 2 hours 45 minutes.
Unaandika dakika 15 kabla.
So you will sleep at the beginning.
Unalala vizuri kwa masaa
45 minutes.
Lakini baada ya dakika masaa 45 unaamshwa na alarm.
They join the prayer meeting.
Alafu naunganisha naendelea na maombi.
You raise your voice loud.
Alafu unapiga sauti.
Oh, thank you Jesus.
Unasema asante Yesu. Unasema asante Yesu.
That's digital discipleship.
Huo ni wanafunzi wa mtandaoni kidigitali.
At the beginning.
Lakini hapo mwanzo.
Are you following what I'm saying here?
Tuko pamoja.
It was not so.
Haikuwa hivyo.
Today people have 5 men of God over their life.
Sasa hivi watu wana watumishi watano kwenye maisha yao.
It is today you hear someone say I have 5 pastors.
Sasa hivi mtu anakuambia na wachungaji watano.
One fellow asked me this question.
Mtu mmoja aliniuliza hili swali.
I know how to answer questions sometimes.
Najua namna kujibu maswali.
I'm not so intelligent.
Sio kwamba na hekima na akili sana.
I try.
Lakini wanajitahidi.
Somebody once asked me.
Akaniuliza swali.
Can a Christian be demon possessed?
Akaniambia je, Mkristo anaweza ku
Can a Christian be demon possessed?
Anaweza kupagawa na mapepo.
So I asked him another question. Asked him a question.
Nikamuuliza swali.
I said can a demon be Christian possessed?
Asa je, leje naweza likapagawa na Mkristo?
He said, "Ah, what I'm asking is strange."
Yeah, people naweza let me finish.
He asked me whether a Christian can be demon possessed.
Alimuuliza kama Mkristo anaweza kumilikiwa na pepo.
I now said to him.
Sasa nikamwambia,
"Can a demon be Christian possessed?"
Yeah, pepo mwenyewe anaweza kumilikiwa na Mkristo.
He said, "What kind of question is that?"
Swali gani hilo sasa?
I said same here.
Anasema na mimi pia.
Is the kind of question you ask me?
Hilo swali niliuliza na mimi nimeuliza la kwangu
hivi. If a demon cannot be Christian possessed.
Kama pepo mwenyewe haliwezi kukaliwa na Kristo.
Demon possessed.
Sasa kwa nini Kristo ndo akaliwa na pepo?
So someone asked me, a pastor.
Sasa mtu akaniuliza.
He asked me.
Akaniuliza.
And can't I have 2 pastors?
Siwezi kuwa na wachungaji wawili.
A pastor.
Mchungaji kaniuliza, siwezi kuwa na wachungaji wawili.
Your members attend 2 churches.
Nikamwambia waumini wako wanaweza kuhudhuria makanisa mawili.
He said, "Ah, no, sir."
Anasema, "Aiyo hapana."
I said, "The answer is in your mouth."
Anasema, "Jibu liko kwenye kinywa chako."
Are you following what I'm saying here?
Tuko pamoja.
So, today you have people say, "Monday."
Kwa hiyo kuna watu leo wanasema,
"Join one prayer movement."
Jumanne wako kwenye
prayer for breakthrough.
Kwenye kusanyiko moja la maombi.
That's their Monday church.
Hiyo ni kwa ajili ya Jumatatu.
Because everything is online.
Like wanafanya mtandaoni.
In fact, people can attend 4 services on a Sunday morning.
Mtu mmoja anakaa kwa na ibada 5 4
they will listen to Pastor A.
Aramsikiza mtu mmoja A.
Faith. faith is a spirit.
Atakwambia imani ni roho.
Anasema by 10 o'clock you've joined another service.
Saa 4 kamili anaingia nyingine. Anaanza kusema
faith,
imani.
Faith is a philosophy.
Imani ni falsafa. Anasema
by 12 o'clock they join another church.
Saa 6 anaenda nyingine.
That one he says there is nothing called faith.
Akasema hakuna kitu kinaitwa imani.
I see his point too. You can never grow.
Where to go and I'm not
you. You cannot grow. Your life will be like yo 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 yo. What is God doing?
Mungu anafanya nini?
He's building strong.
Anajenga makanisa imara.
Someone say, but I just need to know everything.
It's
that curiosity that will destroy you.
Asema, uo utafiti ndo utakao kuharibu.
Anybody who wants to know everything.
Uo udadisi, mtu ambaye anataka kujua kila kitu.
You will actually know everything.
Utajua kila kitu.
Do you know what it means to know everything?
Unajua shida ya kujua kila kitu?
Do you know what everything is?
Unajua kila kitu ni nini? Unajua kila kitu ni nini?
Don't know everything.
Unajua kila kitu.
Know the one that you need.
Jua kila unachotakiwa kujua.
Hallelujah. Let me ask you. Do you want to be everywhere? It's only God that can be everywhere.
Ni Mungu ndiye anaweza kuwa kila mahali.
To him. I don't know whether you are getting what I'm saying. It's only God that can be everywhere.
Ni Mungu peke yake anaweza kuwa kila mahali.
And nothing will happen to him.
Na hakuna kitakachomtokea.
If you try to be everywhere.
Lakini wewe ukijitahidi kuwa kila mahali,
your life cannot be long.
Maisha yako hayawezi kuwa marefu.
Don't want to be everywhere.
Usitake kuwa kila mahali.
I know everything.
Na kujua kila kitu.
So I say, I know my pastor is teaching prayer now.
Najua mtu mwenyewe anafunya maombi sasa.
That pastor is preaching about angels.
Lakini yule anafunya juu ya malaika sasa.
Wait for your pastor to get there.
Subiri mchungaji wako afike pale.
Pastors make this error.
Wachungaji wanafanya makosa haya.
They bring different preachers to their church.
Wachukua wahubiri tofauti tofauti makanisani.
Now someone told me this.
Mmoja aliniambia.
He said, what if I have to balance, what if I have to correct myself?
Kama nataka kujirekebisha.
I said you are the one that will correct yourself.
Asema wewe ndio unakojirekebisha.
You see, when you are in a local church.
Ukiwa kwenye kanisa la mahali.
And there's an area that you have not emphasized.
Na kuna sehemu ambayo hujasisitiza vizuri.
As a pastor.
Kama mchungaji.
You are the one that will do the emphasis yourself.
Wewe ndio unaenda kusisitiza
hilo. Paul said it many times.
Paulo alisema
mara nyingi. I sent you Titus or Timothy.
Nimekutumia Tito na Timotheo.
Who supplied that which is lacking in you?
Ambaye atasema yale aliyopungua.
It's the same structure.
Ni mtindo ule ule.
It's the same stream.
Ni mtindo ule ule.
But when you are jumping from place to place.
Lakini kama rukaruka hapa na hapa.
Your head will be filled with contradictions.
Kichwa chako kitajaa na mvurugano.
You follow what I'm saying here?
Tuko pamoja.
Your head will be filled with contradictions.
Kichwa chako kitavurugika.
What did Paul say to Timothy?
Paulo alimwambia nini Timotheo?
Said the things you have heard of me.
Mambo uliyosikia kwangu.
2 Timothy 2:2.
Timotheo 2:2.
The same things.
Mambo hayo.
Commit to faithful men.
Waambie watu wengine.
Who shall be able to teach others.
Ambao wataweza kuwafundisha na wengine.
The things that Peter taught.
Hajasema mambo aliyofundishwa na Petro.
That James said.
Hajasema sio
aliyofundishwa na Yakobo. The things that John said.
Said
the things you heard me. Same thing.
Mambo hayo.
The same thing.
Mambo hayo.
Who shall be able to
yale yale.
Teach others?
Mambo yale yale.
You follow what I'm saying here? What is the Lord doing?
Mungu anafanya nini?
Is building strong local churches who are taught to flow with the Holy Ghost.
Wanaofundishwa kutembea mtembea roho.
So say strong local church.
Sema makanisa yaliyo imara.
So say strong local church.
Makanisa yaliyo imara.
Now if a local church exists.
Kama kanisa la mahali lipo.
And the members are everywhere.
Na waumini wako kila mahali.
They go for every program.
Wanaenda kwenye kila
kusanyiko. Is that a strong local church?
Hiyo ni kanisa lililo imara.
If all of us can attend anywhere on a Sunday morning.
Kama sisi tunaweza kwenda kila mahali Jumapili asubuhi.
Now someone came to me in church one day.
Mmoja alikuja kanisani siku moja.
Pastor.
Sema mchungaji.
What if is it not possible for me to attend that program?
Haiwezekani mimi nikaenda kwenye
I said
ibada hii nikaenda kwenye ibada hii na kwenye ibada hii.
I said okay, what if we are all like you?
Anasema vipi kama sisi tungekuwa kama wewe wote?
So we all attend every program.
Ambao tunataka kuhudhuria kwenye kila
the church will be empty.
Kila ibada. Kanisa litakuwa na mtu.
And the program you are going to.
Na hiyo
program eventually.
Hakutakuwa na program yoyote kule. Maana watakuwa wameondoka pia.
Are you following what I'm saying? There will be no program eventually.
Hakutakuwa na program yoyote.
Because there is nobody anywhere.
Kwa sababu hakuna mtu mahali.
Follow what I'm saying here. Our life must be in order.
Maisha yetu lazima yawe kwenye utaratibu.
Our life must be in order.
Maisha yetu lazima yawe kwenye utaratibu.
Christocentric people.
Sasa wale watu wa
Christocentric.
Watu
you don't use Christocentric here. God has saved you. Christocentric people
what
is Christocentric? A tag. Is a tag. It's not Christocentric is a biblical, is a good thing, though.
Each of Christocentric ni,
but people
ni
say we are for Biblia sound doctrine.
Like,
we are for sound doctrine. We are word people. It's another way of saying I don't belong to any church.
Ni namna nyingine ya kusema mimi sisi kwa ajili ya dunia namna nyingine ya kusema
sisi
kwa kanisa lolote tuko kila mahali.
What is God doing?
Mungu anafanya nini?
He's building strong local churches. Look at how we are now.
Angalia tuliko.
You know why? Because I'm the preacher, you are listening.
Unajua kwa sababu mimi naubiri wewe unasikiliza.
What we are led to do.
Mfikiria kama kila mtu anafanya anachoongozwa kufanya.
Somebody from the back can just bring his own microphone.
Mtu aliko nyuma achukua mic.
Look at me everybody.
Niangalie mimi kila mtu.
And we all turn to the back.
Na tukaangalia nyuma.
As he's talking.
Alafu hata
anaongea. Somebody from that side will say.
Tumwingine akalipuka kule.
What is he saying?
Anasema nini huyo?
That's being led by the spirit.
Anasema huko naongozwa na roho.
But in a local church.
Lakini kwenye kanisa la mahali.
We have order.
Lazima kuwa na utaratibu.
We have order.
Lazima kuwa na utaratibu.
Who is doing what?
Nani anafanya nini?
Who is responsible for what?
Nani anawajibika na nini?
You know in Acts 3:1.
Kwenye Matendo ya Mitume 3:1.
Look at Acts 2.
Angalia Matendo ya Mitume
2. They were all prophesying, right?
Wote walikuwa na nena kwa lugha.
Now, when they were questioned,
when
those who were around were questioning what was happening.
Lakini watu walipokuwa wanaulizia nini kinachoendelea kwenye Matendo 2.
Imagine in today's world.
Hebu fikiria kwenye ulimwengu wa leo.
If it was Facebook.
Kama ingekuwa Facebook.
And they said, what minute is?
So even ni nini vinaendelea hapa?
What is all this speaking about? Somebody will have just answered. Cool down, you don't know the word.
Another
person will answer according to Jeremiah 39:39.
Another
person will answer, no, it's not Jeremiah. It's
actually
2nd, is 3rd Corinthians 4:4.
Another
person will say, but what happened? When they were asking those questions, Peter stood up with the 11.
Petro alisimama na wale 11.
The main speaking.
Akafanya kazi ya
every other person was quiet.
Watu wote wengine walikuwa nasikiliza.
Because that is a local church.
Kwa sababu hilo ni kanisa la mahali.
Somebody must be in charge.
Mtu mmoja lazima awe na nafasi anasimamia.
Anything that has two heads.
Kichochote chenye vichwa viwili.
Is a monster.
Ni jitu la ajabu.
Somebody told me, can't I have two people I submit to?
Nikamwambia mimi siwezi kunyenyekea chini ya kukaa chini ya watu wengine.
Can I suggest it to your wife?
Nikamwambia anaweza kumwambia mke wako afanye hivyo? Awe na watu wawili ananyenyekea chini yake.
Are you learning something?
Unajifunza kitu hapo?
He said, no, it's not like that one.
Haiko hivyo bwana.
Let us make it like that one too.
Hem tufanye na kwa mke wako pia.
The local church can look imperfect.
Kanisa la mahali naweza nikawa na changamoto zake.
But it's a plan of God.
Lakini mpango wa Mungu.
What is God doing?
Mungu anafanya nini?
He's building strong local church. Who are taught to flow with the spirit.
Ni kujenga makanisa yaliyo imara, yaliyofundishwa kwa Roho Mtakatifu.
So don't make the temporary.
Usifanye cha kitambo.
The permanent one.
Iwe cha kudumu.
Thank God during COVID and coronavirus
asante Mungu kwa sababu ya mambo yaliyotokea na mambo
yaliyotokea.
Na watu wakaanza kwenda mtandaoni.
But we must not develop COVID theology.
Lakini tusitengeneze theolojia ya corona.
I call online church.
Naita kanisa la mtandaoni
lockdown theology.
Theolojia ya kufungiwa ndani.
Allahu Akbar. Lockdown theology.
Theolojia ya kufungiwa ndani.
That you will be somewhere.
Utakuwa mahali.
And you say you attended church.
Na umeenda kanisani.
You didn't attend the service.
Ukwenda kanisani.
You watched people at
umeangalia
church.
Watu wakiwa kanisani.
You only watched a service.
Umeangalia ibada
you
lakini hujaenda. Hujaenda ibadani.
If you are going to attend the service.
Kama unataka kuenda ibadani.
You will get your bum bum off that seat.
Utanyanyua makalio yako.
Get into a car a bus.
Utaweka kwenye gari.
Or a taxi.
Au basi
and
au
go
taxi.
To where Christians are gathering.
Utaenda sehemu wa Kristo wamekusanyika.
And stay there.
Na utakaa pale.
When they raise their hands, you raise
wakinyanyua
your hands.
Mikono, utanyanyua.
When they are praying, you are praying.
Wakiomba, utaomba.
When we sit down, we sit down.
Tukikaa,
when
unakaa,
we are singing, we sing. We are, you are singing.
Tunaimba kama.
That is a local church.
Hilo ndo kanisa la mahali. Nani amelea hapa?
What is the Lord doing?
Mungu anafanya nini?
He's emphasizing what the building strong local churches who are taught to flow with the Holy Ghost. Amen.
Amina.
Amen.
Amina.
Thank God for meetings like this. Meetings like this. And we're going to have more.
We're going to fill stadiums.
We're going to fill the largest halls. Hundreds of thousands of people. But there is that is not the local church.
Lakini hilo sio kanisa la mahali.
That is not the local.
Mahali.
That is not the local.
Hilo sio kanisa la mahali.
The local church will have a pastor.
Kanisa la mahali na kuwa na mchungaji.
Leaders.
Viongozi.
Times of meetings.
Wakati wa mikutano.
Times of meetings.
Naweza kaketi wakati wa mikutano.
Look at Acts 2:1.
Angalia matendo ya mitume 2:1.
The local church is.
Angalia namna kanisa la mahali
lafanya. When the day of Pentecost was fully come.
Hata ilipotimia siku ya Pentecost.
They were all in one place.
Walikuwa wote mahali pamoja.
In one accord.
Kwa pamoja.
How is it possible for everybody to be in one place in one accord?
Even mnakuaje sehemu pamoja alafu nakuwa mmoja?
Did they just find themselves there? Ah,
nakuwa na nia moja. Hakuna mtu ambaye anasema, "Ah,
Chris, what are you doing here?"
Wewe unafanya nini hapa?
Is it spirit?
Ni roho bwana.
Peter, what are you doing there? Ah. So the spirit led you to
Unafanya nini? Ni roho amekuongoza kufanya
hivi? The spirit.
Oh, roho.
No, they were instructed to be there.
Waliambiwa wae pale.
They were all in one place in one accord.
Walikuwa sehemu moja na kwa nia moja.
They got there on time. Everybody was there on time.
Kila mtu alikuwepo kwa wakati.
I'm not referring to those people who are at the back.
Mimi sizungumzi wale walioko nyuma.
I'm sure you came on time.
Najua mlikuja kwa wakati.
But everybody got there on time.
Lakini kila mtu alienda kwa wakati.
Because there's a time called church service.
Kwa sababu kuna muda wa ibada.
That's why in Acts 3:1.
Ndio maana kwenye Matendo ya Mitume 3:1.
Peter and John were going to the temple.
Petro na Yohana walikuwa wakikwenda kwenda hekaluni.
Hour of prayer.
Saa ya kusali.
That means they had an hour of prayer.
Walikuwa na saa ya kusali.
Hallelujah.
Hallelujah.
At the hour of prayer.
Walikuwa na saa ya kusali.
A local church has hour of prayer.
Kanisa la mahali lina saa ya kusali.
Not online prayer.
Sio maombi ya mtandaoni.
I love people who pray for people online.
Napenda watu wanaoombea watu mtandaoni.
Thank God. I know a lot of people that God is using.
Na tunashukuru Mungu na najua watu wengi.
Minister to people online.
Wanaotumika mtandaoni.
They bring prayer requests and they pray for them.
Wanaombea watu mtandaoni.
Well, that's not a prayer meeting.
Lakini hiyo sio kusanyiko la maombi tafadhali.
Did you hear what I said?
Umesikia nicho kisema?
That one is like saying people are praying for you.
Hiyo ndio sema watu wanakuombea.
In a prayer meeting, you open your own mouth.
Wenye kusanyiko la maombi unaomba mwenyewe. Na unaomba unafungua kinywa.
By yourself.
Wewe mwenyewe.
So that online thing is not prayer meeting. No.
Hiyo ya mtandaoni sio kusanyiko la maombi.
It's a prayer movement. They are ministering to needs and we thank God for it.
Ni.
But that is not a prayer meeting. No.
Lakini sio kusanyiko la maombi.
And I suggest that those who are doing it should be very cautious.
Na wale wanaofanya wawe makini.
Because they are taking away the culture of prayer meetings away.
Kwa sababu wanaanza kuondoa utamaduni wa kusanyiko la maombi.
Who's following what I'm saying here?
Ule utamaduni wa kusanyiko la maombi.
This was not what I was planning to preach.
Sicho nilichopanga kuhubiri kabisa.
But is it okay?
Lakini iko sawa.
Is it okay?
Iko sawa.
Is it okay?
Iko sawa.
Or have your seat please. So don't make the temporary.
Usifanye kile cha kitambo.
The permanent.
Kiwe cha kudumu.
Don't make the temporary.
Usifanye kile cha kitambo.
Permanent.
Kile cha kudumu.
When you're on Facebook.
Ukiwa mtandaoni.
Or social media.
Au kwenye Facebook mtandaoni.
Let people know you have a local church.
Watu wajue kwamba una kanisa la mahali.
Let people know you have a pastor.
Watu wajue kwamba una mchungaji.
Imagine if all of us in a church.
Mfikiria wote kanisani.
We are all posting on Facebook.
Tuna post
wote. Everybody is posting as they want.
Kila mtu anasambaza vitu mtandaoni.
It's some madness.
Ni kama ukorofi fulani, uvurugano fulani.
Because it's a local church.
Sababu una kanisa la mahali.
Pastor Godwin is our pastor.
Pastor Godwin ni mchungaji wetu.
So what he teaches.
Kila anachofundisha.
We will take it.
Tunaichukua.
And share it to others.
Tuna share hicho.
The things you have heard of me.
Tunasambaza hicho vitu alivyosikia kwa mchungaji wako.
Na hapa watu wengine.
Vitu hivyo hivyo.
For me to faithful.
Wapo watu wengine waaminifu.
Who shall be able to teach others.
Watakao faa kwa mchungaji wengine.
You know that the way they chose leaders in scripture.
Unajua namna wanavyochagua viongozi kwenye maandiko?
Were those who would teach what they had been taught.
Ni wale ambao watafundisha kile ambacho kiongozi wao anafundisha tayari.
He said he is able to teach as he has been taught.
Ukimwona anaweza kufundisha maana yake ameshafundishwa.
No someone say well pastor I have this revelation.
Lakini mchungaji mimi na ufunuo fulani hivi.
Where is your own? Keep it.
Kama ni wako wako basi uweke tu.
Don't share it here.
Usigawanye.
Are you saying you are to that? Are you following what I'm saying?
Naelewa anachosema.
What is the Lord doing?
Bwana anafanya nini?
He's building strong local churches who are taught to flow with the Holy Ghost. So listen carefully.
Sikiza kwa makini.
The local church.
Kanisa la mahali.
Is God's plan.
Ni mpango wa Mungu.
That's God's plan.
Ni mpango wa Mungu.
That's why Israel.
Ndio maana Israeli.
Even though they entered Egypt in different ways. Joseph came,
Misri,
then Benjamin, then the brothers, then, Yohan, then Jacob.
Yusufu alingia, when God redeemed them,
when God redeemed them,
Mungu wakati anawakomboa,
one congregation.
Aliwachukua wakiwa moja, kusanyiko moja, kusanyiko moja.
Are you following what I'm saying here?
Kusanyiko moja,
one congregation.
Kusanyiko moja,
one congregation.
Kusanyiko moja,
one congregation.
Kusanyiko moja,
just one congregation.
Kusanyiko moja.
That is a plan of God.
Uo ndo mpango wa
Mungu. And how many shepherds did they have?
Walikuwa na wachungaji wangapi?
Are you following what I'm saying?
Moja.
When Moses was told by God in Numbers 25,
Mungu alipomwambia kwenye Hesabu 25,
that he couldn't lead the people against the
promised land. Kwamba hawezi kuongoza watu kwenda
in Numbers 27.
Nje ahadi.
In Numbers 27.
Sura 27
Hesabu. They had many elders.
Japokuwa alikuwa na wazee wengi.
He said to the Lord in Numbers 27:17.
Ukisoma kwenye 27:17. 16-17. 16-17.
He said, choose a man.
Wale aliambiwa mchague
who will be over the congregation of the Lord.
Ambaye atawekwa juu ya mkutano.
So that your people will not be as sheep having no shepherd.
Ili watu wako wasio kama kondoo wasio na mchungaji.
One man.
Mtu mmoja.
One man.
Mtu mmoja.
God was present there.
Mungu alikuwepo.
His power was there.
Nguvu zake zilikuwepo.
His glory was there.
Utukufu wake ulikuwepo.
Supernatural beings were there.
Mambo ya miujiza yalikuwa yanatokea.
But there has to be one man.
Lakini lazima ipo kiongozi
mmoja. What I'm saying here.
Unasikia
there has to be one man.
Lazima ipo kiongozi mmoja.
Over that congregation.
Kwenye kusanyiko hilo.
Over that congregation.
Kwenye hilo kusanyiko.
Now, do we have excesses?
Hivi tu kuna kuzidisha watu wanazidisha.
Do we have excesses?
Watu wanaweza kuzidisha vitu.
Now, let me ask a question.
Mimi nikuulize swali.
Do we have excesses in medical practice?
Tuna mambo yanayozidishwa kwenye mambo ya udaktari.
Doctors.
Kuna madaktari wa uongo.
In fact, in my country Nigeria.
Nchi yangu Nigeria.
There used to be a time.
Kulikuwa na
wakati. I don't know whether it still exists.
Sijui kama bado ipo.
We had multiple pharmacies, pharmaceutical stores.
Tulikuwa na mafarmasia wengi.
But they were mobile.
Ambao zilikuwa walikuwa natembea.
You will find them inside buses.
Unawakuta kwenye mabasi.
Somebody will be selling drugs.
Mtu anauza dawa.
This thing.
Nasema hii hapa.
If you take it.
Ukichukua.
It will cure headache.
Inaponya kichwa.
Cure ulcer.
Inaponya vidonda. Unasema hiyo hiyo.
Just one single.
Yani dawa moja.
Do you know the funny thing? People will buy it.
Watu watanunua.
And as he's selling it.
Na wakati wana. Wakati wanakula. Yeye mwenyewe wakati anatoa, anakohoa.
The same man will be coughing.
Mwenyewe anakohoa.
But he has one single medicine.
Lakini ana dawa moja.
That can cure everything.
Inaponya kila kitu.
So we have such people. But does it mean
Kukua
that now because we have fake people?
Sasa kwa sababu kuna
doesn't
watu
mean
wa
you
uongo.
Should not go to the hospital again.
Inabidi usiende hospitalini kwa sababu kuna madaktari wa uongo.
Human beings will always abuse anything.
What? Binadamu ataharibu vitu tu.
So because somebody has been excessive, kwa sababu kuna mtu
aliharibu,
is not the reason why we should not do it.
Sio sababu ya sisi kutofanya.
Is not you know we have people today who have commercialized deliverance.
Sasa kuna watu sasa hivi ambao wanauza ukombozi.
They will say come out.
Asema njoo hapa.
They will see a fine sister.
Atamuona dada mzuri.
And they will say
asema wewe dada,
this is the spirit of Asmodeus.
Kuna roho ya Asmodeus.
Which is from underwater.
Ambayo imetoka kwenye chini ya maji.
And they say come out.
Ametoka nje.
If you are too black.
Kama wewe ni mweusi sana.
Is a demon.
Ni pepo.
If you are too light.
Kama ukiwa mweupe sana. Ni
pepo. If your hair is long.
Kama
it's a demon.
Zako, ni pepo.
They'll be casting it out.
Watawana
kemea. Some people now started saying that there's nothing called casting out of demons.
Watu wakaanza kusema, hakuna you know,
that is an extreme.
Iyo na nye mezidi.
Because people have abused it.
Kwa sababu watu wameharibu.
Doesn't mean you should not cast out demons.
Haina maana usitoe mapepo.
We've had people, for example,
tuna watu kwa mfano,
who will be rolling on the floor.
Ambao watakuwa anagaragara chini.
They are vomiting demons.
Na wanasema wanatapika
so
mapepo.
So some have gone to the extreme.
Kwa wengine wameenda mbali
zaidi. And they will abuse people falling on the floor.
Na wanaanza kutumia vibaya watu
no,
kuanguka.
Falling under the power is biblical.
Kuanguka kwa nguvu za Mungu ni kibiblia. Na kimaandiko kabisa.
Because people have abused it.
Kwa sababu watu wameshindwa
embrace it.
Sasa haina maana uachane nayo.
I embrace all that God is doing.
Nachukua yote anayofanya Mungu.
I embrace all that God is doing.
Nachukua yote anayofanya Mungu.
I embrace all that God is doing.
Nachukua yote anayofanya Mungu.
So do you know what I do to myself?
Unajua mimi nafanyaje?
Listen carefully.
Sikiza kwa makini.
I don't watch things that will define me. I don't watch some that will not edify me.
Siangalii vitu ambavyo havinijengi.
I don't bother myself.
Siangalii, siakaingi kabisa.
I don't even know enough of the original thing.
Kwa sababu najua tayari jua nataka kujua zaidi juu ya kile halisi.
I'm now going to feed my mind on the fake things.
Kwani angalie vitu ambavyo sio halisi.
You are just overloading your mind with.
Kwani unajaza akili yako vitu ambavyo huhitaji.
I'd rather watch a Kenneth Hagin meeting. Where there's a move of the Spirit of God, and I'll see the miraculous. I'd rather watch Rehad Bonke, and I'll see the move of the Spirit. Somebody's showing me a documentary of some fake prophets. I asked someone who wanted to show me a documentary of a fake prophet. I asked him a question. Are you planning to be one? Because you only go to school to learn what you want to become. Why are you focusing on the fake prophets? There are so many original ones.
When
God wants those ones.
Hallelujah.
Hallelujah. Have we not had the move of the Spirit in this meeting? Let's just focus on the one we have. What's my own with the fake ones? What is the Lord doing?
Mungu anafanya nini?
He's building strong local churches who are taught to flow with the Holy Ghost. So brothers and sisters, let us be committed to the local church. And let us build it. Someone told me, my church, they are not perfect. I said, because you are a member. That's why they are not perfect. If you are not a member, they will have been perfect. Hallelujah. You know, we learn to build together.
Tujenge pamoja.
We learn to build together.
Tujifunze kujenga pamoja.
We learn to build together.
Tujifunze kujenga pamoja.
It's a growth process.
Ni ukuaji.
Let me say something here.
Wewe niseme kitu hapa.
It's a daring statement.
Ni sentence nzito kidogo.
You will see it in scripture.
Utaiona kwenye maandiko.
Paul himself.
Paulo mwenyewe.
Was growing.
Alikuwa anakuwa.
He was growing.
Alikuwa anakuwa.
Paul didn't start ministry as a perfect man.
Akuanza huduma akiwa mtu mkamilifu.
He didn't end it like a perfect man too.
Akuanza kama huduma mtu
mkamilifu. Just keep it somewhere. So local churches grow.
Kwa kanisa na mahali nakuwa.
Now, the pastors I came with in our local church.
Wachungaji ambao nimekuja nao kwenye kanisa letu la mahali.
The average we have spent together. The average number of years we have spent
miaka ambao tumekaa pamoja kwa wastani
20 years.
Miaka 20 hawa walioko hapa.
20 years.
Miaka 20.
Do you think the 20 years we've not had our own mistakes.
If you
in fact, we are still making mistakes.
If you nafikiri miaka 20 tumefanya makosa, na bado tunafanya makosa yetu.
But is God being glorified?
Lakini Mungu anatukuzwa.
Without mistakes, can you even know God?
If it be like makosa, unafikiri
utamjua Mungu kweli? The Bible is this big because it's taking God a long time to teach us.
Biblia ni kubwa kwa sababu Mungu anatumia muda mrefu kufundisha.
Are you following what I'm saying here?
Unafuatilia?
So enjoy the journey.
Furahia safari yenyewe.
I'm not endorsing terrible local churches. No, I'm not endorsing that. I'm not endorsing bad things. I'm not.
Alisi makanisa mabovu.
That is it.
Now you know for
I know it already. I'm not endorsing wrong things.
Si alalishi mambo maovu.
But you know we have great pastors here.
Lakini tuna wachungaji wakubwa.
We have good churches here.
Tuna makanisa mazuri hapa.
Pastors here are good people.
Tuna wachungaji hapa wazuri.
Good guys.
Ni watu wazuri.
That is why you should not be feeding your mind on those negative things about ministers.
Ndio maana utafiti kujaza habari mbaya juu watumishi wa
Mungu. I always tell people.
Nawaambia watu.
Satan plays the long game.
Shetani anapiga pasi ndefu sana.
See, when you start watching, there was one documentary.
Sasa kuna,
there was one TV program.
Kuna TV kwenye, kuna program kwenye TV.
Attacking a particular preacher.
Wakawa anamnanga mchungaji mmoja.
It was BBC that did it.
Ilikuwa ni BBC alifanya.
That's British Broadcasting Corporation.
Oh, hiyo BBC, mnajua hiyo.
Like the TV.
Idhaa ya Kiswahili. Idhaa ya
United Kingdom.
Yeah, iko UK sasa.
They were now showing how a man is a false prophet.
Wanajaribu kuonyesha mtumishi kwamba ni uongo.
And he was doing fake miracles.
Na alikuwa anafanya miujiza ya uongo.
Now, Christians foolishly were sharing it.
Kwa hiyo Wakristo kipumbavu kabisa wakaanza kusambaza.
I asked one.
Nikamuuliza mmoja.
Is it BBC that would discern false prophet for you?
Hivi BBC ndo inaweza kupambanua manabii wa uongo BBC.
Did God give his spirit to that broadcaster?
Yani Mungu ameichagua BBC, amepaka mafuta ifanye kazi hiyo.
I said you are playing the Satan's game with him.
Nasema hapa shetani anacheza anakuchezea.
Let me tell you what BBC will say eventually. What they are going to say eventually.
Kile ambacho BBC itasema.
They want to deny miracles altogether.
Wanataka kufuta miujiza kabisa.
They want you to not have faith in miracles again.
Wanataka usiwe na imani juu ya miujiza.
Don't watch things like that.
Mungu hafanyi kazi kama
hivyo. E.W. Kenyon said, we cannot feed on scandals.
Hatuwezi kulisha
We cannot feed on scandals,
bad news,
and expect to grow in grace.
Na ili tukue kwenye neema,
you can't feed on scandals
and expect to grow in grace.
Keep your mind on God's word.
Jijaze neno la Mungu.
Don't be hearing negative things about the church.
Kusikua vitu hasi juu ya watu wengine.
I know some of my people.
Na wajua baadhi ya watu wangu.
You know, because they want to correct this one, correct that one.
Anataka kurekebisha kila mtu,
a preacher in Nigeria.
Unamhubiri yule Nigeria.
He will leave Nigeria.
Anaacha Nigeria.
And be correcting the church in Tanzania.
Na anaanza kurekebisha kanisa la Tanzania.
What did you leave behind in Nigeria?
Oh, Nigeria umeacha nini?
Go and correct the one.
Nenda kawarekebishe kwanza ndugu zako.
Let me say one more thing.
Wewe useme kitu kingine.
There's nobody that is going to pastor the body of Christ.
Hakuna mtu ambaye atakuwa mchungaji wa kanisa la mwili wa Kristo.
You see, if you are really busy.
Kama uko busy sana.
You will not be going after people's churches.
Kama unge
If you are very busy.
Kama uko busy kweli.
You will not be supervising people's churches.
Ungekuwa usimamii makanisa ya watu wengine.
You have enough work in your hands.
Una kazi nyingi kwenye mkono wako.
There are enough problems in your own.
Una matatizo mengi tayari kwenye kanisa lako.
If you look very well.
Kama ukiangalia vizuri kanisa lako.
That requires your attention.
Ambalo unatakiwa kuangalia.
You better pay attention to your.
Angalia hivyo vimeo vyo kanisani kwako.
Who's bothered what I'm saying here?
Nani ananielewa?
Aha. God is not going to ask you.
Mungu atakuuliza.
God is not going to Pastor Bakarios and Pastor Jim, they are friends.
Asema Pastor Shemeji na Pastor.
But you know that God is not going to ask him about his ministry.
Unajua Mungu atamuuliza Pastor Makarios juu ya kanisa la Shemeji.
He's not going to say Pastor Makarios.
Asema Makarios.
Does God call you pastor? And then they say, what do you feel about Pastor Shemeji? What do you think about?
Unaonaje juu ya mchungaji Shemeji pale?
And he say, well, Lord, I think.
Asema Bwana mimi.
God doesn't do things like that.
Mungu hawezi kufanya umbea kama huo.
You will be responsible for your own work.
Wewe utahangaika na kazi yako.
If you like.
Kama unapenda.
There was one young preacher.
Kuna mhubiri mmoja kijana.
I don't know when he got born again.
Sijui lini alizali aliokoka.
And he started writing.
Akaanza kuandika.
To the church in Nigeria.
Kwa kanisa la Nigeria.
I said if you had said to my secondary school fellowship.
Ungesema kwa fellowship yetu ya shule ya sekondari.
I would have accepted what you are writing.
Ningekuelewa unachokiandika.
But you don't have that authority.
Lakini huna hayo mamlaka.
To write to the church in Nigeria.
Kuandika kwenye kanisa la Nigeria.
Whatever problem you want to talk about.
Tatizo ambalo nataka kuzungumzia.
You are part of that problem.
Wewe ni sehemu ya hilo tatizo Nigeria.
Mm-mm. That's not what you said.
Ah.
Whatever problem you want to talk about.
Tatizo ambalo nataka kulizungumzia.
You are part of that problem.
Wewe ni sehemu ya hilo tatizo.
So write that letter to yourself.
Bora ujiandikie barua wewe.
Just go what I said. Hallelujah. Are you following what I'm saying?
Unaelewa nachokisema?
You know this is how the Holy Ghost does things. I didn't plan to say this morning.
Sikupanga kufanya mambo haya kusema. Lakini Mungu ametuongoza kusema haya asubuhi.
It simply means that we need to. Now when God talks like this.
Mungu akiongea namna hii.
It means we need to all get more committed.
Inabidi Mungu anataka tujitoe
zaidi
kwenye makanisa yetu ya mahali.
To our local churches.
Kwenye makanisa yetu ya mahali.
There's nothing you are doing in WhatsApp groups.
Hakuna kinachofanya kwenye magrupu ya WhatsApp.
What are you doing there?
Unafanya nini kwenye magrupu ya WhatsApp?
There was someone like that who started a Bible study on WhatsApp group.
Kuna mtu mmoja akaanza kufundisha
on Facebook, but on Facebook,
na kwenye mitandao,
you say the local church is God's idea.
Anaandika mtandaoni.
I said this is hypocrisy.
Kanisa la mahali. This is mpango wa Mungu. Lakini huu ni unafiki.
How can you say the local church is God's idea?
Unasema kanisa la mahali mpango wa Mungu.
And you are having people from local churches.
Na unachukua watu kwenye makanisa mengine. Unatengeneza group la
watu. Teaching them the word of God.
Unaanza kuwafundisha neno la Mungu.
You should direct them back to their local churches.
Waambie waende kwenye makanisa yao.
Hallelujah. That's what you should do.
Wanataka ufanye hivyo.
Praise God. But there are some things they should know in their church they don't know.
Lazima kuna baadhi ya mambo hawajui kwenye makanisa yao.
There are some things people should know in your church too they don't know.
Kuna vitu.
Focus on your own church.
Angalia kanisa.
Are you following what I'm saying?
Unafanya chosema.
You see the local church is a long game.
Kanisa la mahali ni mpango wa
God expects us to pastor people for the rest of their lives.
Mungu anataka.
God expects you.
Mungu anatarajia
to pastor people
to achunge
for the rest of their lives.
Maisha yao yote.
Are you following what I'm saying?
Nafuatilia chochote.
So it's a long journey. It's not a bus stop.
Ni safari
ndefu. It's not a passing phase.
Sio kinachopita hivi.
We should mature people to the point.
Tuakuze watu mpaka wafike
where they are also maturing others.
Hali ambayo wanaweza kuakuza wengine.
That is the local.
Hilo ndio kanisa la mahali.
What is the Lord doing?
Mungu anafanya nini?
He's emphasizing.
ni kusisitiza
strong local church
makanisa yaliyo imara ya mahali
who are taught
ambao wamefundishwa
to flow with the Holy Ghost
kutembea mtembea wa roho.
So let's be committed to the local church.
Tuanze kujitoa kwenye makanisa ya mahali.
Let's be committed to the local church.
Tuanze kujitoa kwenye makanisa ya mahali
that we belong to
ambao tupo tayari.
Be committed there.
Jitoe pale.
Thank God for online ministry.
Asante Mungu ajili ya makanisa huduma za mtandaoni.
Online ministry are doing a good job.
Wanafanya kazi nzuri sana mtandaoni.
They will reach those who have not been going to church.
Watawafikia wale ambao hawaendi makanisani.
They will reach areas of persecution.
Watafika sehemu ambao kuna changamoto kwa watu wanateswa.
You know something?
Lakini unajua kitu?
That's not even a good excuse.
Kwanza hiyo sio sababu. Hiyo sio
there is not a good reason.
Sio kisingizio.
Do you know there are nations today?
Unajua mataifa leo?
Where they have closed them to the gospel. They persecute people.
Makanisa yakifungwa na watu wanateswa.
Na
waamini wanateswa.
I won't mention their names.
Sitataja. Kuna kanisa, kuna nchi ambazo
sitataja. In those nations.
Lakini kwenye hizo nchi.
We have some of the fastest growing churches in
the world. Tuna makanisa yanayokuwa kwa kasi. Kwenye hiyo sema ambapo kuna
mateso. They're not anywhere else.
Sio ya mtandaoni.
But they meet regularly in hundreds of thousands.
Leo wakutana mamia kwa maelfu kwenye hizo nchi.
The local church.
Makanisa ya mahali.
Is God's plan.
Ni mpango wa Mungu.
Is God's plan.
Ni mpango wa Mungu.
Is God's plan.
Ni mpango wa Mungu.
Is there anything wrong in online ministry?
Kuna kitu kibaya kwa huduma ya mtandaoni? Hapana.
No.
In special
meetings like this.
Kwenye mikutano kama hii.
There are people that cannot come here.
Kuna watu ambao hawezi kuja hapa.
We reach out to them.
Tutawafikia.
We transmit the meeting.
Tutarusha.
But they cannot live their Christian life that way.
Lakini hawezi kuishi maisha yao namna hiyo.
You need to find a place.
Inabidi waende watafute mahali.
Amongst other believers.
Amini wengine.
Submit there.
Wakae pale.
Attend meetings there.
Wajumbe
the word of God there.
Sikeni la Mungu pale.
Ask questions.
Waulize maswali pale.
Personally.
Mimi mwenyewe.
Personally.
Mimi mwenyewe.
I don't take questions from people.
Sichukui maswali kwa watu.
I don't teach.
Ambao siwafundishi.
I don't take questions.
Sifanyi kama hiyo.
Some questions.
Maswali mengine.
By the time you answer them.
Unakijibu.
You will not know the reason why the person is asking.
Huwezi kujua kwa nini mtu anauliza swali.
You will get the person into more trouble.
Utamharibu huyo mtu.
So I don't behave like I'm the head of the body of Christ.
Mimi stay kwa kichwa cha mwili wa Kristo.
I'm answering everybody's questions.
Kumjibu kila mtu swali.
No.
Mimi sifanyi kama
the ones under me.
Walioko chini yangu.
I've not even answered their own questions.
Sijamaliza hata maswali yao.
Why would I answer your own?
Sasa nianze kujibu na yako.
So hallelujah.
Hallelujah.
Are you learning something here?
Unajifunza kitu hapo?
What is the Lord doing?
Mungu anafanya nini?
He's building strong local churches who are taught to flow with the Holy Ghost. I'm persuaded
kusema hivi sasa
that there is a charismatic ministry
kuna huduma yenye mtembea wa roho
being emphasized
ambayo inasisitizwa
across the body of Christ
katika mwili wa Kristo
especially Africa
hasa Africa
especially Africa
hasa Africa.
Someone asks me
mtu akaniuliza
say why am I so focused on Africa
kwa nini nafikiri sana juu ya Africa
and I'll show the person a document
nikamuonyesha mtu andiko
iliandikwa
mwaka 1994
and when he saw that document
akaona hiyo kicho andikwa
he said now I can see it
asa sasa ninaona
I said we stood in front of Lagos State University
tulisimama mbele ya chuo kikuu cha Lagos
in Nigeria
huko Nigeria.
Sorry, we gathered in front of Lagos State University.
Tusimama mbele hicho chuo.
And we were praying consistently.
Tukusanyika.
We were praying consistently.
Tuliomba
every Monday and Friday.
Kila Jumatatu na Ijumaa.
For the continent of Africa.
Kwa ajili ya bara la Afrika.
We were praying that the word of God will grow.
Tuliomba kwa maneno la Mungu liendelee kukua katika bara la Afrika.
It was called African Invasion Mission.
Kwa ikaitwa All
African Invasion Mission.
Ikaitwa African Invasion Mission.
Don't worry about it. Just say whatever I said.
Yeah.
Invasion Mission.
Hey,
and
African
we're praying that way.
Na tukua tunaomba
for the move of the Spirit
kwa
of God. 31 years ago.
Miaka 31 iliyopita.
None of us.
Hakuna hata mmoja wetu.
None of us.
Hakuna hata mmoja wetu.
When we were saying that.
Ambao tunaongea hapo.
Don't had a traveling document.
Hakuna hata mtu mwenye hati ya kusafiri.
But to the glory of God.
Lakini kwa utukufu wa Mungu.
The word of God is growing.
Neno la Mungu linakuwa.
Not just through us alone.
Sio kwa ajili kupitia sisi peke yetu.
God is raising across.
Na watu wengine sehemu mbalimbali.
Hallelujah.
Mshangilie Bwana.
I am persuaded that there's a charismatic ministry.
Ninashawishika kwamba kuna mtembeo wa nguvu za
Mungu. That is being established.
Ambao inaimarishwa na wewe.
The nations of Africa.
Afrika nzima.
And it's through the local church.
Na kupitia kanisa la mahali.
Before now.
Kuanzia sasa.
Things had gone out of hand.
Mambo yalienda kinyume.
Because those things were not taught very well.
Kwa sababu mambo yale hayakufundishwa vizuri.
But to the glory of God.
Lakini kwa utukufu wa Mungu.
God is raising men and women.
Mungu anawainua watu.
Who can teach the things of the Spirit.
Wanaweza kufundisha mambo ya roho.
And demonstrate it.
Na kudhihirisha.
It is being taught.
Inafundishwa.
By precept.
Kwa fundisho.
And by example.
Na kwa mifano.
Thank God for your pastors.
Asante kwa ajili ya.
See that when I got here.
Niliona nilipofika hapa.
Taught those. He had demonstrated those.
Na amedhihirisha hivyo.
hivyo vitu.
I mean, you can see it. Unaweza
ukaona kabisa.
And God is raising more men.
Na Mungu anainua watu wengi zaidi kama hawa.
All over the nations of Africa.
Katika mataifa yote Afrika.
In the local churches.
Katika makanisa ya mahali.
So let me close by saying this.
Ngoja nimalize kwa kusema.
I didn't eventually get to my sermon.
Sikufunisha nilichopanga kusema
leo. God bless, right?
Lakini umebarikiwa.
You got blessed, right?
Umebarikiwa.
You got blessed, right?
Umebarikiwa.
Now, do you know something?
Unajua kitu hapa?
You see, we must never shy away from the move of God.
Tusione aibu kwenye mtembeo wa roho.
Some things are branded as fake.
Kuna vitu vingine vinaonekana kama sio halisi.
Because they are not well explained.
Kwa sababu havijaelezewa vizuri.
That is why pastors and leaders.
Ndio maana wachungaji na viongozi.
Let us deliberately be explaining things well.
Hebu kimakusudi tuelezee vitu kabisa.
You see, a lie.
Uongo.
And a truth.
Na kweli.
Not well taught.
Ambayo hujafundishwa vizuri.
They will sound the same way.
Vinafanana.
A total lie.
Yaani uongo kabisa.
And a truth that is not well
na
explained.
Na kweli ambayo na kweli ambayo hujafundishwa vizuri.
They will sound the same way.
Vitafanana tu.
So let's learn these things very well.
Tujifunze hivi vitu vizuri.
Let's learn them very well.
Tujifunze vizuri.
Let's learn them very well.
Tujifunze vizuri.
Let's learn them very well.
Tujifunze vizuri.
I can say something.
Naweza kusema kitu hapa.
And I'm not being arrogant about it.
Na hapa sijisifii.
I'm learning and I learn from the best.
Ninajitu bora.
Now you may not like that.
Kama unaweza kwa hopendi.
Kenneth Hagin taught me.
Lakini
Kenneth Hagin taught me.
Kenneth Hagin amenifundisha.
I learn from the best.
Nimejifunza kwa mtu bora.
The very best.
Bora kabisa.
I saw him teach it and demonstrate it.
Nimemwona akifundisha na akenda.
Award cutter. Award cutter.
Kuna mtu aitwa Award cutter.
We learn from people like that.
Tumejifunza kwa mtu kama huyo.
And very critically.
Na kwa
Reverend Tokumba Adejumo. Brother Talks.
Na Brother Talks.
He taught me those things.
Alinifundisha hivyo vitu.
People say that when I'm preaching I talk like him, when I'm ministering like
him. Watu wanasema nikihubiri naongea kama yeye. Ndio nimejua hivyo.
Who pastor who taught me those things?
Huyo ndio mchungaji aliyenifundisha.
I'm still learning.
Bado najifunza.
I learn from the best.
Lakini nikajifunza kwa watu walio bora.
People God has raised.
Ni Mungu watu ambao Mungu amewainua.
Raising.
Na anawainua.
Embrace the word.
Kamata neno.
Understand it.
Elewa neno.
Flow with it.
Tembea nayo.
And follow it.
Na kufuata.
You see, God will give people information.
Mungu atawapa watu taarifa.
He won't give you directly.
Hatakupa moja kwa moja.
He won't give you directly.
Hatakupa moja kwa moja.
The way God made humanity.
Namna Mungu alivyotengeneza watu.
He made all of us deficient.
Amewafanya tupungukiwe.
All of us will have needs.
Tutakuwa na mahitaji.
God made you to not be adequate.
Mungu amehakikisha kwamba haujakamili, hauna kila kitu.
Be in relationships.
Ili uingie kwenye mahusiano.
He will put in Pastor Oja something that you are in need.
Atamwe,
I need to
pasta,
be in relationship with him
kitu ambacho nahitaji
to get what is my
own. Usiane naye ili nipate alicho nacho.
Nobody can exist on himself.
Hakuna mtu ambaye atakaye peke yake.
Can do anything by himself.
Hakuna mtu atafanya kitu peke yake.
Are you following what I'm saying?
Tuko pamoja
hapa. So when I say I learned,
nikisema nimejifunza,
today I will still quote something my friend taught me 30 years ago. Today,
Leo,
I still quote things my friend taught me 30 years ago.
Vitu ambavyo alinifundisha miaka 30 iliyopita.
I can tell you
something.
Particularly on the things of the spirit.
Hasa kwenye mambo ya roho.
95%
asilimia 95
of what I teach.
Ya mambo ninayofundisha.
I know the people that taught me.
Najua watu walionifundisha.
95%.
Ni watu wamenifundisha.
I leave the 5%.
Ninaweza kuacha 5%
for not I'm not yet sure.
But japo sina uhakika.
Because it is taught.
Kwa sababu imefundishwa.
See. There's a genuine move of God.
Kuna mtembeo halisi.
Forget the fakes.
Achana hiyo ambayo sio halisi.
We're going to see more people fall under the power of God.
Tutaanza kuona watu wakianguka kwenye nguvu za Mungu.
Visions and revelations.
Na wataona maono.
We're going to see more people in trance.
Tutaona watu wakianguka katika
usingizi. We're going to have meetings and people will literally be lifted up like this.
Utakuwa na watu wananyanyuliwa kabisa chini ya kusanyiko. Na nguvu za Mungu.
We're going to see the move of God.
Tutaona utembeo wa nguvu za Mungu.
Across this nation.
Taifa hili lote.
Across our nation.
Katika mataifa yetu yote.
Things are happening.
Mambo yanatokea.
Things are happening.
Mambo yanatokea.
And they will be taught.
Na yatafundishwa.
By precepts.
Kwa mafundisho.
And by example.
Na kwa mifano.
The move of God is getting stronger.
Tembea wa roho unakuwa imara zaidi.
And stronger.
Na unakuwa imara zaidi.
And stronger.
Imara zaidi.
And stronger.
Imara zaidi.
We're going to see weird things.
Tutaona vitu vya ajabu ajabu.
I've been in a meeting before.
Umewekwa kwenye kusanyiko?
I've been in a meeting before.
Nimewekwa kwenye kusanyiko.
Listen very well.
Sikiza vizuri.
And in that meeting,
kwenye mkutano,
oil came on people's heads.
Mafuta yakaanza kushuka kwenye vichwa vyao.
As we're laying hands on them to be healed. As we're laying hands on them to be healed.
Watu wakaikiwa mikono, watu wakaanza kuponywa.
I've been in meetings before.
Nimekuwa kwenye kusanyiko.
And you see the glory cloud rolling.
Unaona kama
everybody will just fall at once. Boom.
Kila mtu anaanguka chini.
Now, do we have people who are fake those things?
Kuna watu ambao wanaigiza hivyo vitu pia.
That's not our own business.
Lakini sio kazi yetu.
That's not our own business.
Sio kazi yetu.
We have the real one.
Tuna kitu halisi.
We have the real one.
Tuna kitu halisi.
And when those things happen to us,
vitu hivyo vikitokea,
we hit the streets.
We preach the gospel. We heal the sick. We raise the dead. We open blind eyes. Glory to God! Glory to God! Glory to God! What is the Lord doing?
Mungu anafanya nini?
Is building strong local churches.
Ajenga makanisa yaliyo imara.
Who are taught to flow.
Waliofundishwa.
Lift your hands and thank God for your church.
Nanyo mikono juu.
Thank God for your church.
Shukuru Baba, mshukuru Baba.
Thank God for your church.
Shukuru Baba kwa ajili ya kanisa lako la mahali.
Thank God for your church.
Shukuru Baba kwa ajili ya kanisa lako la mahali.
Thank God for your church.
Shukuru Baba kwa ajili ya kanisa lako la mahali.
Thank God for your church.
Shukuru Baba kwa ajili ya kanisa lako la mahali.
Thank God for your church.
Shukuru Baba kwa ajili ya kanisa lako la mahali.
Thank God for your church.
Shukuru Baba kwa ajili ya kanisa lako la mahali.
Lift your hands and thank God.
Nanyo mikono juu na mshukuru Mungu.
For your church.
Kwa ajili ya kanisa lako la mahali.
Mention your church and thank God.
Akisho na kanisa lako na
vitu vyote. Your church is God's blessing.
Kanisa ni kanisa.
Your church is God's blessing to you.
Kanisa ni baraka ya Mungu kwako.
Thank God for your church.
Shukuru Baba kwa kanisa lako.
Thank God for your church.
Shukuru Baba kwa kanisa lako.
Thank God for your church.
Shukuru Baba kwa kanisa lako.
Oh,
hallelujah.
Mention your pastor and thank God.
Taja mchungaji wako na mshukuru Mungu.
Mention all your leaders and thank God for them.
Taja viongozi wako na mshukuru Mungu kwa ajili yao.
That's the move of God in your life.
Huo ndo mtembeo wa Mungu kwenye maisha yako.
Strong local churches.
Makanisa yaliyo imara.
Who are taught to flow with the Holy Ghost.
Wanafundishwa mtembeo wa Roho.
Lift your hands and thank God.
Inua mikono yako juu na mshukuru Mungu.
Thank God for your church.
Mshukuru Mungu kwa ajili ya kanisa lako.
Thank God for your church.
Mshukuru Mungu kwa ajili ya kanisa lako mahali.
Thank God for your church.
Kwa ajili ya kanisa lako mahali.
Thank God for your church.
Kwa ajili ya kanisa lako mahali.
Listen to me. Listen to me.
Sikiliza kidogo.
You know, we always thank God for forgiveness of sins. Tumekuwa tukimshukuru Mungu kwa ajili ya msamaha wa dhambi. And the gift of righteousness.
Na haki.
Do you know?
Na kipawa cha haki.
Paul wrote an entire chapter.
Wajua Paulo aliandika sura nzima.
Thanking people.
Akiwashukuru watu.
There are times we will thank God for people.
Kuna wakati tunashukuru Mungu kwa ajili ya watu.
You see, there's nothing God does in our lives.
Unaona hakuna kitu ambacho Mungu amefanya kwenye maisha yetu.
That he doesn't use people.
Ambao hajatumia watu.
You didn't come to this world by yourself.
Ujaja dunia hii wewe peke yako.
A man and a woman married conceived you.
Ni wanaume na mwanamke walioana wakakuzaa.
You're coming to this world.
Hata ulipokuja dunia hii.
God used someone.
Mungu alimtumia mtu.
Your salvation.
Wokovu wako wenyewe.
God used someone.
Mungu alimtumia mtu.
The Bible is written by men.
Biblia unasoma imeandikwa na watu.
And it's called the word of God.
Na inaitwa neno la Mungu.
Let's learn to thank God for people.
Tumshukuru Mungu kwa ajili ya watu.
Jifunze. Thank God. Oh Lord, I thank you.
Sema Mungu ninakushukuru.
For my brother, my sister, kwa ajili ya kaka zangu,
dada yangu, baba yangu, mama yangu.
For my children, my wife, my friends. Let's thank God.
Tumshukuru Mungu
for the gift of man.
Kwa ajili ya watu. Shukuru Mungu kwa ajili ya kipawa cha watu.
Thank God.
Shukuru Mungu.
Thank God.
Shukuru Mungu.
Give him praise.
Shukuru Mungu.
Thank him for the men and women.
Kwa ajili ya
watu. He has brought into your life.
Kwa ajili ya watu walioleta kwenye maisha
yako.
Shukuru Mungu.
Give him praise.
Sifa.
Thank him for your pastor.
Shukuru Mungu kwa ajili ya mtukaji wako.
Thank pastor, thank him for your associates.
Shukuru kwa ajili ya viongozi wengi.
Thank him for all the workers in your church.
Shukuru kwa ajili ya watendakazi kanisani.
Thank God for your boss.
Shukuru Mungu kwa ajili ya bosi wako.
At work.
Kazini.
Who employed you?
Ambaye amekuokoa.
Thank God for your boss at work.
Shukuru kwa ajili ya.
Thank God for the president of your nation.
Shukuru Mungu kwa ajili ya rais wa nchi yako.
Thank God for the rulers of the people.
Shukuru kwa ajili ya viongozi.
Thank God. Thank God.
Shukuru Mungu. Shukuru Mungu. Shukuru Mungu. Shukuru Mungu. Shukuru Mungu.
Come on, thank God.
Shukuru Mungu. Shukuru Mungu.
Thank God.
Shukuru Mungu.
Give him praise for the gift of men and women in your life. Thank him.
Shukuru Mungu, shukuru Mungu.
Now thank God for the move of God in your church.
Shukuru Mungu kwa ajili ya mtembeo wa Mungu.
Thank God for the move of God in your church.
Kwenye kanisa lako mtembeo wa nguvu za Mungu kwenye kanisa lako.
Thank God for the move of God in your church.
Mtembeo wa nguvu za Mungu kwenye kanisa lako.
Thank God for the move of God in your church.
Mtembeo wa nguvu za Mungu kwenye kanisa lako.
A charismatic ministry.
Huduma ya
karismatiki ya Mungu in your church.
Inazaliwa.
It's growing in your church. It's growing in your church.
Kwenye kanisa lako.
Thank God, thank God.
Shukuru Mungu, shukuru Mungu.
Amen.
Amina.
Don't do it in tongues.
Usiseme kwa lugha hiyo.
Don't say it in tongues.
Useme kwa lugha hiyo.
Say it in your understanding.
Sema kwa
lugha. Mention their names.
Taja majina yao.
And mention how God is using them in your life.
Sema namna Mungu
anatumia. Go ahead and do that.
Fanya hivyo.
Mention their name.
Taja majina yao.
Oh Lord, I thank you.
Shukuru Baba.
Thank God for the people he used for you when you were younger.
Mshukuru Mungu kwa ajili ya watu aliowatumia
ulipokuwa kijana. Christian. Thank God.
Shukuru Mungu kwa ajili yao.
For such men.
Kwa ajili ya watu hao.
Mention their name.
Taja majina yao.
And be grateful to God.
Shukuru Mungu kwa ajili yao.
Thank God for those who organize this camp meeting.
Shukuru Mungu kwa ajili yao kusanya watu.
Mention their name and thank God.
Taja majina yao na mshukuru Mungu.
Thank God.
Shukuru Mungu.
Oh Lord, I thank you.
Mungu ninakushukuru.
head, doing some more, doing some more, doing some more.
Fanya zaidi, fanya zaidi, fanya zaidi.